Blog Talk Radio.
Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, ikiganiro amategeko n'ubucamanza mugezweho na Judge Valentin Akayezu. Ndagira ngo ntangire mbaza mushimira kuko ikiganiro ubu tugeze mu cyumweru hafi cya kane, niba nibuka neza, abanyarwanda batandukanye barimo barakigana ari benshi, bandika ibitekerezo byabo n'ibyifuzo ku bibazo baba babona batumva badasobanukiwe n'uburyo bikorwamo. Nkuko twatangiye tubyifuza tuvuga tuti ikiganiro mu kigiri cyanyu, nkaba ngira ngo mbishimangire rwose ko uko mbona abanyarwanda barimo kwandika basobanuza babaza bati mutubarize Judge Valentin Akayezu cyangwa Jiji mu ugifaransa ubwo binumvika neza ko ndakwitaga metre ariko abandi barambwiye bati umuntu wabaye umucamanza mujye mu muyiki wa iroke so I'm sorry kuba fenda nifuza ko bijya onde record ntabwo amategeko nyazi kuko nabikubwiye ariko iyo umuntu ahawe feedback agerageza kwa justinga no kubwira ba audience y'impamvu muzayimwumva mvuga rero judge cyangwa jije kubera ko tuba twuma kubaha nyine n'uwo muntu nk'uko ababiza bazi by'amategeko n'umurimo nk'iyi baravuga bati umuntu wayo umucamanza abakwiye guhabwa titre ye kandi nibyo kuko nta yindi mpamvu rero wenda naba ntarabikoze ntabwo nayiyambika ngo mbikore so ndizera ko bagenzi bacu batwumva uyu mugoroba ndagira ngo tugarutse kuri uyu mugoroba hari ibibazo byinshi bivugwa mu Rwanda amarira ni menshi abantu bakomeje gufungwa abandi baravuga bati dufite ubwoba abandi bati ubutegetsi buratumaze rwose nakubwira ni Judge Valentin ufite akazi gakomeye ko gusobanura abanyarwanda no kurema icyizere mu banyarwanda buri wese akubwira agahinda ke akakubwira ibirimo gukorwa ukavuga uti ariko se dukeneye ibiganiro byinshi byinshi abanyarwanda uburyo bagomba kwitwara kuko ubutegetsi turabizi ko buhutaza burica ubutegetsi bwica rero bunahutaza nta kindi bwakora abanyarwanda usibye kubica nyine uyu mugoroba tuvuga turavuga abafunze turavuga abafunzwe hari n'abazafungwa ejo wenda ariko mu rwego rw'amategeko inama utanga hano kuri radiyo ziba zikwiye gufasha abantu bashaka impinduramatwara impinduramatwara turayifuza ariko hari n'inama zigomba guhabwa abanyarwanda uko bitwara cyangwa kugira ngo batagongana n'amategeko wenda nabyo byaba ari urugero rwiza rwo gutanga mbere ko twinjira mu kiganiro rero nk'uko bimenyerewe ni ukuguha umwanya ugasuhuza abadukurikiye kuri uyu mugoroba babaje rimwe mu cyumweru bakurikiye nyine turi butuganirize nzi ko dufite byinshi birababaje ariko kuba tubiganiraho ariko ni reality y'abanyarwanda turaza kwibanda ku barimo gufungwa muri iyi minsi nta kundi tubyemere ariko tumwe mutushaririye kugira ngo twumve neza icyo tugomba gukora unyemere rero wasuhuza abateze amatwi radiyo itaho kamere ko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba
urakoze Serge urakoze kongera kumpa akanya ko kuganira n'abakunzi ba radiyo itaho ukaba ari hirya no hino ku isi ngo twungurane inama twungurane ibitekerezo ku birebana n'amategeko atugenga nk'abanyarwanda kandi nibwira yuko bitarangirira aha abanyarwanda bafite umurimo kwibutsa inzego z'ubutegetsi ko arizo zifite inshingano ya mbere yo kubahiriza amategeko buriya kubahiriza amategeko ntago bivuze kuyarebera mu ndorerwamo ubutegetsi bushaka ko yubahirizwamo ahubwo ni ukuyarebera mu ndorerwamo yayo nyine kureba icyo amategeko ateganya kureba uko ateganya kurengera abantu uko ateganya kurengera umutekano wabo hamwe n'ibyabo nibwira rero ko ibingibi ari ibiganiro bifite akamaro kandi nyine n'abategetsi nabo ibingibi biba bigamije kubakebura kuko babereyeho gukorera rubanda ntago abantu babicajwe hano no kubarwanya cyangwa kubanenga ahubwo ni ukubabwira ngo ni mwibuke inshingano zanyu mwibuke icyo mubereyeho kurengera bene gihugu bose ntago ubutegetsi bubereyeho gukoresha imbaraga z'amategeko ngo bubibe iterabwoba muri rubanda ahubwo amategeko abereyeho kubungabunga ituze n'amahoro by'umuntu ku giti cye n'abantu muri rusange na sosiyete nibwira rero ko ari ibyo ngibyo tuba tugendereye ntago ari ibindi bigamije guhangana n'ubutegetsi cyangwa na leta ntago ariyo ntego iba itwicaje ahangaha ku bijyanye rero n'amatitre ndi umuntu udakunda amatitre umuntu udakunda amatitre rwose abantu banyita uko bashaka no kunyita izina ryanjye bwite Valentin nabyo biranezeza murakoze
urakoze cyane ugize neza rwose no kuba ubikomojeho kandi iyo umuntu abonye zayiko nk'izo feedback abikubwira uravuga uti okay reka ndebe uko n'abandi babimenya nyine ariko ubwo uvuze ati ntacyo bitwaye ndizera ko ntacyo twangirije mu byo twakoranye reka dukomeze rero kuri mugoroba ko ndagira ngo tutaza gutinda kandi dufite wenda byinshi tuza kuganira urabona hari ibintu byinshi muri iyi minsi abantu barimo barafungwa intabaza tubona neza abantu bafungwa ejo twabonye ibyaha bisobanurwa cyangwa twabonye ubushinjacyaha bukuru busobanura ibyaha buregwa umunyamakuru Theoneste w'umubavu n'abagenzi bo muri Darfur Murinzi iriya PDF urayibonye twanayo tuyisomeye abakunzi baraditabuka ifite hafi nk'isano ya 15 kugira ngo tutaza gutakaza umwanya tujya kuyisoma bavonye umwanya wo kubyumva ko n'abaranditse nimutega amatwi ibikubiye ibi birego kugira ngo Judge Valentin wenda Juge Valentin ko kubona umwanya wo kubisobanura bimwe na bimwe muri ibi ariko tudasubiye inyuma gutakaza umwanya muremure ariko ku batakurikirana wenda tubaza kwifashisha audio gato cyane wenda kugira ngo twibutse impamvu dufata umwanya tukajya mu birego nk'ibi kimwe mu bibazo nabonye ni uko biriya byaha ni navuga ko ari impanga ni impanga ku bantu bose barimo kuregwa cyangwa ni n'impanga ubwo ndakoresheje muri Kinyarwanda ku bandi barezwe ibyaha nka biriya kuko ibyaha byose ni bimwe kwangisha abaturage ubutegetsi kujya mu mitwe y'iterabwoba kuvuza igihugu umudendezo ubona ko ibyaha biregwa abantu ari bimwe igihinduka ni abantu babiregwa ariko ibyaha byo ni bimwe kiriya kintu abantu bacyanditseho cyane ejo wenda tubaza kureba uko ukitubwira ariko nanone mbere yuko twinjira kuri iyi nkuru irebana n'iki cyo ubushinjacyaha bukuru bwatubwiye ejo ndagira ngo turebe kuri Rashidi wafunzwe uyu munsi Rashidi ni umunyarwanda uzwi umaze igihe afite channel yitwa Rashidi TV amaze igihe agaragara ku bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda bikorera kuri YouTube Rashidi uyu munsi yitabye Libe atabwa muri yombi ntabwo nigeze mvuga kuri Rashidi kuri raditahuka bitewe n'uko burya hari linye abantu bagenderaho cyangwa imirongo organizasiyo zikoreraho ariko iyo urebye ikibazo cya Rashidi kijya gusa n'icya Karasira Aimable kijya gusa n'icya Madame Damage Yvonne wenda Karasira Aimable na Rashidi nibo navuga wibuke yuko Libe yagiye batumiza bakitaba ikabagira ngo inama y'ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga hari ahantu mpagira ikibazo rero Libe igira inama umuntu witwa ko ari umunyapolitike umuntu witwa ko ari umuntu w'uburenganzira bwa muntu ikamugira inama ibyo agomba kuganira ibyo atagomba kuganira kandi bose yaba Karasira Aimable yaba na Rashidi baragarukaga bakavuga bati batugira inama kutavuga kuri jenoside yakorewe abatutsi batugira inama kutavuga kuri ibi n'ibi n'ibi ahubwo batubwiye kuvuga kuri ibi kuvuga ku banzi b'u Rwanda nka Karasira Aimable we yaravuze ati bansaba kugira ngo namagane abanzi b'u Rwanda ubu turavuga no kuri Rashidi ubushize avayo yakoze ikiganiro avuga ukuntu bamusabye ko atavuga kuri jenoside bamugira inama kandi nawe agashima Libe ko yamugira inama ko icyo kintu ataza kukivugaho ariko magingo aya ni nacyo cyaha yarezwe ko apfobya jenoside yakorewe abatutsi ndagira ngo habimye ngo twatwitse kuri gahunda ariko ko uri hano kandi uzi ko abantu babandika ibitekerezo umfashe umbwire icyo itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga mu bwisanzwe bwo gutanga ibitekerezo twemera ko itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye ariko tunazi neza ko mu itegeko nshinga ingingo ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi nayo irimo no mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda nabwo irimo kandi iratomoye iyo rero uvuga ngo Libe yakugira inama yo gutanga ibitekerezo byawe ariko baguha umurongo ntarengwa bakaba barabikwibukije cyangwa bakabikubwira nawe ukabashimira ko bakwibukije kandi nta kibazo byaguteye none uyu munsi bakaba bakurega ko wawurenzeho ese twabanza kuvuga ko Libe ibanza kugoragoza kwigisha abantu kutica itegeko ndavuga itegeko ryo mu gitabo cy'amategeko ahana simvuga itegeko nshinga ku itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo riri clear bihera ku iburiro urarizi wenda waza kongera kutubwira ikintu cyitwa jenoside yakorewe abatutsi kiri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda tukajya mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda nanone twanakwibaza tuti ibyaha aregwa sindi mu byinjira nuko ntago tubifite imbere yacu ariko twumvise ko aregwa gupfobya genocide yakorewe abatutsi so nabaza rero ni muvandimwe Valentin iki cyaha kubona ko gikomeje kuregwa abantu kandi akabavuga ko afite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kandi akabavuga ko ari umunyapolitike utavuga n'umutegetsi hari abantu bica bavuga bati ubundi umunyapolitike agomba kuba yanditse agomba kuba afite ishyaka rya politiki abarizwamo agomba kuba yanditse avuga ko akora ku butaka bw'u Rwanda nk'umuntu wisanzuye hari abandi bavuga bati turi imirimo yanyuze uburenganzira bwa muntu dutanga ibitekerezo hari aho bigera bikivanga noneho ugasanga ikintu cyose kibaye abantu bati leta ihohoteye umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu kandi biranumvikana ku rundi ruhande kandi akavuga ati nagira inama yo kutavuga ibi n'ibi n'ibi no gukora ibi n'ibi n'ibi hari aho bivanga abaturage rero nagiye mbona abantu banyandikira bati amategeko avuga iki ntabwo nzi ko rero babiteguye ariko ndagira ngo duhera ngaha mbere kuko niyo nkuru irimo kuvugwa magingo aya niyo breaking news y'abanyarwanda barimo kuvuga bati Rashid nawe aragiye akurikiye Karasira akurikiye Damange turaza kujya mu byatiwo n'abandi bo muri Darufa wenda nyuma ariko ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru uko yakiriye nibyo byose tuba twumva bivugwa n'iki itegeko rivuga mu bwisanzure bw'umuntu gutanga ibitekerezo itegeko nshinga niba bitwemerera ariko tukabuzwa kuvugwa kuri genocide kandi nziko byanditse mu itegeko ko ntabwo ushaka kuganira kuri genocide ariko bakaba bavuga ati ndi umunyapolitike mfite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byanjye kuri iyo ngingo ijambo ni ryanyu
urakoze Serge nibyo nk'uko ubivuga koko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ni ihame ryemewe mu itegeko nshinga ariko nyine nanone iryo tegeko nshinga nanone riteganya ibihe ubwo burenganzira bushobora wenda kuba sinzi icyo mu Gifaransa bita limitation cyangwa se limitation sinzi mu Kinyarwanda uko umuntu yabyita ni ryari ubwo bwisanzure wenda buba bufite umupaka n'imipaka y'ubwo bwisanzure itegeko rirabyemera ko ku mpamvu zateganyijwe n'itegeko hashobora kubaho limitation imipaka ku iyubahirizwa ry'ubwo bwisanzure rero nk'uko nyine bivugwa igihe habayeho imipaka ku iyubahirizwa cyangwa se ku ikoreshwa ry'ubwo bwisanzure birumvikana ko ibyo bigomba kuba biteganijwe mu mategeko bigaragara mu mategeko akaba ariyo mpamvu jyewe ntekereza ko byaba byiza reka nsohoke mu mwambaro wo kuba umunyamategeko cyane umuntu agerageze no kureba kuba umuturage amenye aho ari amenye igihugu arimo amenye ikibuga akiniramo ko ntekereza yuko ibyo nabyo ari ngombwa kuko hari amategeko ahari ashobora kuba atanditse neza ashobora kuba atari amategeko meza ariko si niba ari amategeko ari mu bitabo abagomba gukurikizwa niba rero urwo rwego rwa RIB sinibuka neza mu itegeko rishyiraho RIB niba biri mu nshingano zayo kugira abantu inama ntabwo byibuka neza mu itegeko rishyiraho ruriya rwego ariko niba byarakozwe abantu bakabwirwa ati aha nimugerageze mwitware gutya sinshyigikiye ibyo ribibwira abantu niba ari ribi bivuga koko ngo bajye kurwanya abanzi b'igihugu ibyo byo byaba ari ukuregera byaba ari amahano ariko niba ibagira inama ikababwira iti dore iby'amategeko ateganya dore imbago z'aho mutagomba kurenga nimwubahiriza aya mategeko byaba byiza abantu kuyubahiriza muri kwa gukoresha ubwisanzure itegeko riguha ariko ukanibuka iby'itegeko riteganya kugira ngo utaza kugongana uriya ntago mu bintu byo guteza imbere uburenganzira bwa muntu ntago bisabye ngo abantu bagende bamere nk'ibyigenge aha ndagira ngo numvikane neza igihugu gishobora gushyiraho amategeko akaba ari amategeko meza cyangwa amategeko mabi hari ibyo bita oppressive laws iyo rero hari ubwoko bwa oppressive laws aba ari amategeko mabi amategeko ashobora kuba afasha abantu guteza imbere uburenganzira bwabo emancipative laws amategeko afasha abantu kwiyemansipa noneho ariko yaba ayo mategeko mabi akandamiza abantu yaba ayo mategeko meza niba hari kandi akaba ariyo yubahirizwa ni byiza ko abantu bayitwararika niba nta buryo buraboneka bwo kubanza gusaba ko amategeko atari meza ahinduka ubwo bushobozi bukaba butaraboneka cyangwa se izo mbaraga zikaba zitaraboneka ni byiza ko abantu bayubahiriza kugira ngo batagira ikibazo jyewe ku bwanjye akaba ariyo mpamvu nasaba abantu ni byiza ko tugira impirimbanyi nanjye nanemera ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ni n'ibintu byiza nubaha n'aha nicaye icyo nishimira ni uko ubwo bwisanzure mbufite ndabizi ko uyu munsi kuba mvuga ibyo mvuga nkoresha ubwisanzure bwanjye ndamutse ngeze mu gihugu cy'u Rwanda byambera ibibazo ariko ubu navuga nti icyo nishimira ubu ni uko nisanzura mu gutanga ibitekerezo nibuka igihe kimwe ni igihe Madamu Jeannette Kagame yari yagraduatinze muri KIST ntabwo nibuka umwaka uwo ari wo ni nko muri za 2005 niba nibuka neza cyangwa mbere yaho ntabwo nibuka umwaka neza uwo ari wo icyo gihe donko yari yambaye ikanzu ya graduatinze icyo gihe Kagame yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ikintu kimwe ngo akundire umwanya arimo wa perezida wa repubulika ngo nuko ngo icyo nicyo kintu yavuze icyo gihe ngo ikintu awukundira ngo nuko umuhesha kuvuga icyo yifuza cyose yumva afite ubwisanzure bwo kuvuga icyo yifuza cyose ntawe umutangira ibyo bikamutera kwishima noneho ndibuka ko numva iryo jambo n'abandi twaganiraga twavuze se niba yumva ko afite ubwo bwisanzure akumva ko kamaro ko kwisanzura akumva ibyiza byo kwisanzura kubera iki noneho arengaho agatuma abandi banyarwanda nabo batabasha kubaho mu bwisanzure bwabo bwuzuye rero nta kintu kiza nko kubaho wisanzuye uvuga icyo utekereza mu buryo byifuzamo ariko noneho iyo hari amategeko agushyiriraho imbago bwa bwisanzure ntibibe bigishobotse ko ubasha kububamo cyangwa se kubushyira mu bikorwa nk'uko ubyifuza ni byiza ni na ngombwa kububahiriza ayo mategeko ahari icyo nicyo nifuzaga kuvuga ku bijyanye n'ubwisanzure abantu nibite ku mategeko yaho bari bamenye ikibuga bakiniramo ni ngombwa kuko nta mbaraga nta n'uburyo bwo gusaba ko amategeko atameze neza ahinduka niba ibyo bitaragerwaho nibayubahirize nibabe bayubahiriza uko ateye ariko noneho ikindi nshaka kugaruka nuko kuri ibi bintu by'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside hari urubanza wenda dushobora kurugira sije amasije asigaza ari mu mutwe menshi noneho umuntu akabura ukuntu abitwara nzavuge kuki nzareka iki ariko kubera ko ari ikintu ubona kiri ari ikibazo kiri muri sosiyete kiri d'actualité abantu bashobora kuba ari cyo noneho baganiraho hari urubanza rwa Deo Mushayidi rwaburanishijwe mu rukiko rukuru rwa Repubulika rujuririrwa mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe harimo ibyemezo byafashwe kubirebana n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'icyaha cy'ivangura. Hari ukuntu urukiko rukuru rwabisobanuye, noneho bitumana Deo Mushahidi, kubera ko ibyo byaha bibiri, icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'icyaha cy'ivangura, biri mu byaha yaregwaga. Ariko noneho uburyo hotku urukiko rukuru rwa Repubulika rwasobanuye ibisobanuro rwatanze, rwahise rumuhanaguraho ibyo byaha. Ikaba rero ari jurisprudence nziza cyane ku bantu batanga ibitekerezo byabo bakaba banavuga kuri jenoside. Donc urwo rubanza rwa Mushahidi ni jurisprudence nziza kuri iki kibazo. Nkaba numva mu cyumweru gitaha, kwa kane utaha, ari cyo kintu twazaganiraho kuri iki kintu cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'uburyo inkiko zitwara muri ibi bibazo, cyane cyane tureba ku rubanza rwa Mushahidi, kuko ni jurisprudence ikomeye numva abantu bashobora kwifashisha no mu zindi manza zitandukanye. Bo, muri make rero, ntabwo tuzi imiterere nyirizina y'uburyo Rashid ari kuregwamo kiriya cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo twaba dutegereje kugira ngo tuzabanze tubone ibisobanuro birambuye.
Urakoze cyane, ubisobanuye neza nk'umunyamategeko nanone nk'umuturage, kuko abenshi barambwira bati turi mu mpinduramatwara, usamfu twebwe ntacyo bitubwiye, ikintu cyose cyahungabanya cyashekinga iriya sisiteme kiremewe, amategeko y'abanyagitugu ntabwo akwiye kubahwa, apartheid yari ifite amategeko muri Afurika y'Epfo, ntabwo abirabura bayubahirije muri Afurika y'Isidi. Kubera iki twakuba amategeko y'u Rwanda nubwo tuzi ko adukumira duhana twayashyira mu bikorwa? Urumva n'ibyabi nituvuga tuti uri umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda, urifuza impinduka, urahana uburenganzira bwa muntu, igitabo cy'amategeko urakizi, ufite n'umwavoka, by the way numvise ko afite n'abavoka ajyana nabo yagiye muri Libya basoma amategeko kandi bamudefanda mu rwego rw'amategeko. Aha rero niba ubona nyine bigoranira iyo umuntu yanditse ati ibi murabibona mute, murabivuga wiki? Ariko nk'uko warubivuze uti rwa rubanza rwa Deo Mushahidi rwazaba urugero cyangwa icyitegererezo kuri iyi ngingo, ubwo ndumva twazabiganira mu kibazo gitaha. None tukiri aha ngaha rero turajya none kuri kese ya Theoneste, wayikurikiye, wayisomye, yo iratomoye. Ubushize twibazaga tuti ni icyo gitabo basomye kibafungishije, ni ibihe byaha bakoze bitumye ubutegetsi bata muri yombi? Ndizera yuko wabashije gukurikirana wenda ukanabireba, ariko unyemere gatoya wenda twakwibutsa abadukurikiye, ni kaudiyo gato wenda nashyiraho kugira ngo umuntu afate n'amazi mbere y'uko dukomeza. Ejo twabasomeye iyo audio twayishyizeho yose, ntabwo turi bukine yose, n'akanya gatoya kugira ngo twibutse wenda abatarakurikiye ejo ikiganiro cyacu bayo, wenda sinzi impamvu iyo audio mbona ingora kuhita nyibona, kandi ejo twarayikoresheje. Nasabye abantu ko bayitega amatwi noneho tukaza kubiganira tutagiye gutakaza umwanya mwinshi, nk'uko biriya birego byabo nabonye byose bijya gusa. Ikintu nabonyemo ni uko nk'uko natangiye mbivuga, ibyaha birasa, nta cyaha nabonyemo gica ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ibyaha bafite abantu babyandika mu bitabo by'amategeko y'u Rwanda, bagufata bagahita bavuga bati ukurikiranyeho kuvuza umudendereza igihugu umudendezo, kujya mu mitwe y'iterabwoba, gushinga imitwe y'iterabwoba no gukwirakwiza ibihuha. Munyangare, sinzi impamvu audio ntabwo ndimo kuzibona, ubwo wenda waba winjiye muri iyi ngingo ukoresheje dokima, ntabwo audio ndimo kuyibona kandi nari nyifite.
Nacyo reka tubiganireho. twaba tubiganiraho ntacyo bitwaye niba udahise uyibona.
Waba utangiye ntabwo ndayibona, nyibonye nahita nkusinyara, ariko ndizera ko abakunzi bacu wenda bagiye kuri bakurikira ibiganiro byacu babibonye kuri Block Talk Radio cyangwa ku maudio. Ndagira ngo gusa ngo ibya byumvikane nkuko twabisomeye na mugenzi wanjye Axel ejo, ariko ubwo audio ntayibonye hafi yanjye, mwaba mutangiye none nyuma ndakubwira.
Okay, reka mbere yo kwinjira muri ibi byaha hari za observation nabanje gusoma mu shaka kuvugaho ibyo nakuye mu miterere y'ibyaha baregwa cyangwa se ibisobanuro by'ibyaha baregwa. Harimo ibintu nagira ngo mbanze kuvugaho. Ni ibirebana n'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha muri uru rubanza, uwitwa Nzabandora Boniface. Nzabandora, niba wenda abantu barakurikiranye nyine ejo barashoboye kumva donko uko Axel yasomye, wavuze ko yasomye iyi dosiye, niba barashoboye kuyikurikirana, babonye yuko hariho uwitwa Nzabandora Boniface bivugwa ko yakoranye na Sibomana Sylvain. Sibomana Sylvain akaba ari uwo muri Darufa umurinzi iriya shyaka rya Madamu Victoire Ingabire. Noneho babanza gukorana bategura nyine amahugurwa kuri kiriya na amahugurwa bateguraga nk'uko hano muri dosiye bivugwa, ariko ayo mahugurwa ubushinjacyaha bukaba bwaje kugaragaza ko yarebanaga na kiriya gitabo, harya kiriya gitabo ngo bakise ngo iki ngo ndagifite hano reka nyirebe nta kibazo. Kiriya gitabo cyiswe donko inyandiko y'ubushinjacyaha ndayifite hano. Bacyise comment faire tomber un dictateur car on est seul tout petit et sans armée. Iyo mu gifaransa ni uko nguko bari bacyise. Rero uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha Nzabandora Boniface akaba yaratangiye akorana na Sibomana Sylvain. Icyo rero naje kubona ni iki: ubushinjacyaha hari aho bugera mu myandikire ya dosiye bukavuga ngo aha rero reka nsome amagambo nk'uko yanditse muri dosiye, baravuga ngo aha rero niho Nzabandora Boniface wahimbwe Turki yatangiye kugira amakenga y'icyabanje kwitwa amahugurwa y'icyongereza akumva hajemo ibindi, atangira gufata icyemezo cyo gufata ibimenyetso kugira ngo azabashe gutanga amakuru afite gihamya. Uyu mutangabuhamya ku bwanjye numvise ateye ikibazo gikomeye cyane maze gusoma ibi ngibi. Uyu ntabwo ari umutangabuhamya, ahubwo ikigaragara ni uko aba ba Sibomana Sylvain bari bamaze iminsi bakurikiranirwa hafi. Nicyo jyewe nabashije kubona, bari bamaze iminsi bakurikiranirwa hafi, noneho baza koherezwamo umuntu w'intasi. Kuko uyu Nzabandora Boniface ntabwo ari umuntu wagiye donc ntabwo ari umutangabuhamya usanzwe, kuko nari maze kubisoma hano, subiyemo aya magambo yavuze ngo nibwo yatangiye kugira amakenga y'icyitwa amahugurwa y'icyongereza ngo yumva hajemo ibindi ngo nibwo afashe icyemezo cyo gufata ibimenyetso kugira ngo azabashe gutanga amakuru afite gihamya. Donc uyu mugabo sinzi ubumenyi bwe mu mategeko, ntago nzi ubumenyi bwe mu mashuri yize, ntago nzi niba yarasanzwe asobanukiwe n'iby'imikorere y'inkiko cyangwa se n'iby'imikorere y'ubugenzacyaha na za garanti zishobora kugaragaramo aramutse aha atanze amakuru. Ariko nshingiye kuri aka kantu njye ubwanjye nahise mbona yuko uyu mugabo Nzabandora Boniface yari intasi yoherejwe gukurikiranira hafi ibyo ba Sibomana Sylvain bakoraga. Donc ni umuntu woherejwe kubakurikirana umunsi ku wundi, bishoboka ko yari umuntu wagendaga cyangwa se wagenzwaga no kumenya ibibera muri Darufa umurinzi, kumenya imigambi, amaproje cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye baba bari gutegura. Naha rero ndi kuvugira yuko uyu mugabo bigaragara rwose yuko atari umuntu usanzwe, ahubwo ni intasi yari yaroherejwe gukorana na bariya bagabo. Indi observation nashakaga gukora mu miterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha bageraho bavuga bati, ahanditse amagambo agira ati ngwaha yasobanuriraga ko kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ukoresheje ingufu bidashoboka, ndetse nk'uko binumvikana mu ijwi ry'utanga amahugurwa yabahaye n'urugero rwa opozisiyo muri Uganda, kugeza ubu yananiwe kugira icyo yageraho kuko ikoresha imbaraga violence, abagira inama ko bagomba gukoresha non-violent means kuko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda imyigaragambyo itemewe kandi ko bituma leta ntawe yica. Aha impamvu nsomye iyi paragraphe ni ukubera iki? Impamvu nyisomye ni ukubera ni ukugira ngo abantu babanze bumve icyo leta cyangwa se umushinjacyaha yita ko ari umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi, nabo ubwabo bivugira ko mu mahugurwa batozwaga kwirinda ibintu bya violence ahubwo bagakoresha le moyen pacifique ima donc uburyo budakoresheje imbaraga non-violent means. Niba rero ikintu cyitwa ko gikoreshejwe amahoro nta mbaraga zirimo, kuko bari batanze urugero rw'ibyabaye i Bugande, twagiye tubona imyigaragambyo y'i Bugande hagaragaragamo koko kw'abantu bafunga imihanda bagatwika amapine, bagatwika amamodoka, bagatwika amazu, bakatwika gute. Donc ikintu cya violence mu myigaragambyo kikagaragara. None abangaba bo barimo barigishwa bati nimuramuka munakoze imyigaragambyo muzarebe uburyo bwose bushoboka, noneho muyikoreshe mu buryo budakoresheje imbaraga cyangwa se budakoresheje kiboko, ibintu bitarimo amahane, ibintu bidakoresheje imbaraga izo arizo zose. Aha rero niba ubushinjacyaha burega abantu icyaha cyo gukora imyigaragambyo no guteza imvururu muri rubanda, ariko bukarengaho bukagaragaza yuko ubwabo ibyo abantu bigishwaga ari uko ibikorwa baramuka bakoze bigomba gukorwa mu buryo bw'amahoro, nta usagariwe, nta uterejwe ikibazo, ibi birahindukira bite bikitwa igikorwa cyo guhungabanya leta, birahinduka bite bikitwa igikorwa cyo guteza imvururu. Uburyo kwigaragambya mu mahoro ntabwo ari ubwa mbere tubona abanyarwanda basanzwe bigaragambya, cyane cyane ko ibyo tubona ni imyigaragambyo iteguwe na leta. None se tuvuge ko leta nayo, niba ari ibyo leta nayo iba yakoze icyaha ikoresha abanyarwanda icyaha cyo kubajyana mu myigaragambyo, twagiye tubona imyigaragambyo yo kwamagana abafaransa tubona imyigaragambyo yo kwamagana ifatwa rya Karenzi Karake twagiye tubona imyigaragambyo yo kwamagana TPE cyangwa ICTR twagiye tubona imyigaragambyo hari ibintu byagiye biba bitandukanye mu gihugu nk'imyigaragambyo y'abagore yagiye iba hirya no hino mu bice bitandukanye ku bintu bya violence ibakorerwa donc bigaragaza nta n'ikigaragaza yuko iyo myigaragambyo leta yayiteguraga yabanje kuyisabira uburenganzira donc niba ari muri ubwo buryo leta ubwayo ishobora koorganiza itsinda ry'abanyarwanda ikarijyana mu muhanda ngo ni mwigaragambye kubera iyi mpamvu iyi kubera icyo abanyarwanda bo badashobora gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko ngo bakore imyigaragambyo cyane cyane ko hano bigaragara ko banabwirwa ko cyangwa se banashishikarizwa ko ni no mu gihe iyo myigaragambyo yaba ibaye bakwirinda ko ikorwa mu buryo buteza umutekano muke cyangwa se mu buryo buteza imvururu aha ubwabyo rero akaba ari ingingo jyewe ku bwanjye mbona ubushinjacyaha ubwabwo bwiteze ni ukureba nibutse ko ibi bikorwa byose ndaza kubigarukaho nisubira ku byaha nibutse ko ibi bikorwa byose abangaba baregwa byari bitaraba nta gikorwa na kimwe cyari kitaraba ariko ndaza kubigarukaho mu kanya ndi kuvuga noneho ku miterere y'ibyaha nyirizi kwano twarimo tukireba ku miterere y'ibikorwa ubushinjacyaha bukurikiranyeho abaregwa ubwo rero twari tuvuye narimaze kuvuga kuri izi ngingo ebyiri ingingo ya mbere nirebana n'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha uwitwa Nzabandora Boniface nari mvuze ko ku bwanjye agaragara nk'intasi yari yaroherejwe gukurikiranira hafi ibikorwa by'abantu bo muri Darufa umurinzi noneho ingingo ya kabiri nari mvuze ko ari ibingibi ku bikorwa by'ibyitwa imyigaragambyo ubushinjacyaha buri gushaka gushinja abangaba ko ubwabo bwigaragariza muri dosiye ko batozwaga ko mu gihe iyo myigaragambyo yaba ibaye igomba kuba imyigaragambyo y'amahoro ahangaha ni ingingo ebyiri narimaze kugaragaza ariko ngarutse kuri Nzabandora Boniface gato nakongera nkavuga ko nibwira ko abavoka bazaba bunganira aba baregwa banagombye kugaruka kuri karite y'uyu mugabo icyo mvuga karite sinzi mu kinyarwanda uko nabisobanura donc ni nka eta ye yo kuba umutangabuhamya mu rubanza rubashinja cyangwa se rushinja abakiriya babo abaregwa bagombye kuzabigarukaho cyane kubera yuko uyu mugabo iki kintu nikigaragara baramutse bacyubakiyeho ni iki cyateye uyu mugabo gutekereza gufata amajwi n'ibimenyetso ni iki donc iki kintu bazacyubakeho bagerageze barebe kuko barebe niba yari umuntu ushobora kuba afite ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwo gusobanukirwa ko aramutse akoze ibikorwa ibi n'ibi n'ibi hari icyo byazamwungura mu rwego rw'amategeko ikindi ni uko mu itegeko dufite ubu ngubu ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha bemera ko n'uregwa ashobora kuba umutangabuhamya mu rubanza akaba mu gihe afite donc ashobora gutangwaho ikimenyetso mu rubanza cyo gushinja abandi iti ingingo y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ndibwira ari ingingo ya 47 reka mverifiye ni ingingo ya 48 iravuga ngo ubuhamya bw'uwagize uruhare mu ikorwa ry'icyaha cyangwa uwakorewe icyaha iyo ngingo iravuga ngo umuntu wese wagize uruhare mu ikorwa ry'icyaha cyangwa uwakorewe icyaha ashobora kumvwa nk'umutangabuhamya iyi ngingo yaravuguruwe kuko nta bo simvuga ngo yaravuguruwe muri iri tegeko ryagiye ho mu 2019 barayihinduye kuko ubundi muri za code de procedure penal cyangwa se amategeko y'imiburanishije imanza ashinja byaha yahozeho mbere y'iringiri bavugaga ko uregwa donc uwagize uruhare mu ikorwa ry'icyaha adafatwa nk'umutangabuhamya cyakoze ashobora gutanga amakuru ibyo avuga bishobora gufatwa mu rwego rw'amakuru icyo mu nkiko bita information ariko ntibihabwe agaciro ka témoignage muri iri tegeko ryo mu 2019 biragaragara ko ingingo bayisubiyemo noneho bakavuga ko uwagize uruhare mu ikorwa ry'icyaha nawe ashobora kuba umutangabuhamya ariko ndongera ngaruke hahandi navugaga ko byanze bikunze uyu mugabo bagomba kumugarukaho kugira ngo harebwe icyo twita bonne foi niba ubuhamya atanga koko harimo bonne foi hatarimo mauvaise foi ni habamo mauvaise foi ryari icyo twita uburiganya mu Kinyarwanda ni igihe byaba bigaragaye ko ashobora kuba yari mu mugambi wo kuneka ibikorwa byaba Sibomana donc yaba afite role nk'iya wa musenyeri twabonye mu rubanza rwa Rusesabagina nicyo uyu mugabo ashobora kuba donc nirwo rwego uyu nzaba ndorabona ifasi ashobora kuba yararimo yari yaroherejwe mbere ari umuntu wari usanzwe akurikirana ibikorwa byabangaba bo muri Darufa umurinzi bo indi observation nashakaga kugarukaho ni aho ubushinjacyaha buvuga ngo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2021 ubwo n'uyu nguyu nzaba ndorabona ifasi niwuvuga avuga ko nyuma y'amahugurwa bakoze inama zo gucuriramo umugambi banoza ibikorwa bari bagamije noneho kuri 16 z'ukwa 9 2021 bagasubira mu mahugurwa bagakora presentation mu magroupe imbere ya wa muzungukazi wabahuguye wiyise Sandra na facilitator we wiyise Anna. Ahangaha ni ikibazo gikomeye abantu ubwawe urivugira ko bari mu mahugurwa ubwawe urivugira ko bari mu mahugurwa noneho warangiza ya mahugurwa ukayita ko ari umugambi cyangwa se ari inama zo gucura imigambi mibi ni ibintu bibiri bitandukanye abo bazungu binjiye mu gihugu gute uwo Sandra na Anna binjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko serivisi za immigration zari zibaze serivisi za immigration zari zizi kibagenza ntago ari abantu binjiye mu gihugu ntaho ubushye aricyo rugiye kumbaza
sasa ndagira ngo wenda aho ngaho wenda nshobora kuba mbaye rosti ntakaye amahugurwa yari online cyangwa yari physically niba nibuka amahugurwa ni kuri internet ntabwo bivuze ko bari mu gihugu abo bantu cyangwa byakoraga online
ndagiye
kari online ni online ni ibintu byabereye online niba nibuka akisere wenda ni online niba nibuka
okay wenda iyo ni nuze wenda nereri nari nkoze reka dufate ko yabereye online nkuko wenda bishobora kuba byavuzwe muri dossier ese nawe yabereye online ariko tujure aracyafite ya karakteri y'amahugurwa none se abantu bicaye bari mu mahugurwa uraza kubihinduramo gute ko bari gucura umugambi wo kugirira ubutegetsi nabi gute icyo kintu cy'amahugurwa uraza kugihinduramo gute inama zo gucura imigambi mibi ni ibintu bibiri bitandukanye kuko kwiga biremewe n'ubushinjacyaha ubwabwo burivugira ngo bagasubira mu mahugurwa bagakora na presentation mu magroupe icyo kintu se uraza kugihinduramo inama zitemewe n'amategeko gute kuko ntabwo byumvikana izi ni niwanse ziri muri dosiye ubushinjacyaha ubwabwo bwishyiriyemo kandi nibwira yuko zizabagonga nabo mu miburanishirize y'uru rubanza mu gihe abavoka bazaba babibonye cyangwa se babitekerejeho bakexploita izariga imaze ubushinjacyaha bakaze exploiter ubushinjacyaha buzasobanura bute ko amahugurwa yahindutsemo inama zo gucura imigambi mibi. Indi observation harimo ibintu byinshi ntago twajya twaza kuza kuyisoma yose ngo tuyirangize. Barongera bakavuga ngo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2021 hakozwe andi mahugurwa ya kabiri ari nayo ya nyuma, nanone ayobowe na Sandra na Anna bakiga ku kintu gikomeye ari cyo bise strategy na technique, strategies and tactics zakoreshwa mu guhirika ubutegetsi buriho. Ngo yaba umutangabuhamya ari nawe waje gutanga amakuru y'ibanze, turavuga aho ndi nzaba ndora Boniface ku mugambi wacurwaga wo kugirira nabi leta, yaba Sibomana Sylvain ubwe nabo bareganwa bemeza ko muri izo strategy harimo icyo bise protest, aribyo bivuze gukoresha imyigaragambyo, hakaba non cooperation kutitabira gahunda za leta, hakaza indi strategy bise boycott kutagura produits zikorwa na leta no kwanga gutanga imisoro cyane cyane ku butaka, hakaza kandi indi strategy bise ya kane mobilization cyangwa mobilisation aribyo ubukangurambaga mu baturage bagahera cyane cyane ku bazunguzayi, abamotari, abaturage ba Kangondo. Ntago mbitindaho, ibyo ni ibyigwaga, ayo ni amahugurwa, ntago zari inama. Kuba abantu barigishijwe ibi ngibi natwe hano muri za universite, nanjye nagize iryo somo, iryo bita social mobilization, bararitwigishaga bakatwigisha tip uko abantu bashobora gukora imyigaragambyo. Ibyo ni ibintu twize mu ishuri
ku Springarab. Ubu ngubu birigishwa hano muri USA, bagaragaza uko byagenze muri biriya bihugu bya Maghreb, ntabwo ari tabu.
No kuri internet hari online abantu bashobora kujya, warandi makosa ariho abantu biga, hari ayo bita non-violent and citizen resistance, niba ari citizen resistance, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu byigishwa, ibi bihindukamo icyaha gute abantu ngo bagiye kwiga ibintu bimeze gutya. Izi ntago ari inama, ntago ari inama zo gucura imigambi mibi, ni uburyo bwo kwiga n'ubumenyi. Nubwo bo bashobora kuvuga bati kereka nibazo ngo ibyo mwigishwaga ntago byemewe kwiga mu Rwanda, icyo cyaba ari ikindi kintu bakaba ariko babisobanura. Ariko ibi nibi n'abantu biga, nanjye nari nanze urugero muri kaminuza iri nkora masters yanjye mu bintu bya human right. Ibi ni ibintu twize, ni isomo twagize, ibintu bya social mobilization, iri somo nararyize. Nta gitangaza rero na gitoya kirimo, simbona igikuba cyacitse, simbona ubushinja cyabuhera kuri ibi bintu ubyita ko ari inama zo kugirira nabi ubutegetsi, kandi nabo ubwabo bahindukira bakabyita ko ari amahugurwa abantu bari barimo.
Maître pardon judge, nkuciye mu ijambo kukurogoya, nize kudatakaza umurongo wari uriyo na focus yawe musana duhaga. Ubundi urwego rw'ubugenzacyaha ribe, abakozi ba ribe n'abakozi de formation baza amategeko cyangwa ni n'akazi nk'akandi bafata umuntu bakamukira mu muka?
Ba ubundi ribe ijyaho mu 2017 abantu bagize icyizere bavuga bati hagiyeho urwego koko nyarwo rushinzwe ubugenzacyaha, kuko buriya mbere ukuntu ibintu byari biteye inshingano z'ubugenzacyaha zari jensi, twavuga yuko ubushinjacyaha nibwo buba bukuriye ubugenzacyaha, ariko noneho mu gukora iyo mirimo umunsi ku wundi byari mu nshingano za polisi, byari mu nshingano za polisi bishinzwe icyo bitaga CID, the Criminal Investigation Department. CID niyo yari ifite izo nshingano. Ariko noneho hakabamo ikibazo gikomeye cyane, kuko abagenzacyaha icyo gihe bari muri polisi y'igihugu, muri National Police, ariko noneho mu gihe bakora umurimo w'ubugenzacyaha bakaba bari muri CID. Donc boso na CID byo nsi ni department ni department ya police ariko bitwaga abagenza cyaha noneho ikibazo cyaha bagacyari kiri nuko abagenza cyaha bari bafite ibibazo bikomeye ninde wamugenzuraga itegeko ubwaryo ryasobanuraga yuko umugenza cyaha mu mirimo ye akurirwa kandi agahabwa amabwiriza n'ubushinjacyaha noneho ikibazo kikaba cyavukaga n'iki nuko abagenza cyaha ntago bigeraga biyumva ko bari mu y'amabwiriza n'ubuyobozi bw'ubushinjacyaha ahubwo buri gihe bahoraga biyumva ko bari munsi y'amabwiriza n'ubuyobozi bwa polisi y'igihugu ni ukuvuga umushinjacyaha yashoboraga guha umupolisi amabwiriza ati kora ibi n'ibi kuri dosiye noneho na superiyeri wo muri polisi akamubwira ati oya wikore ibi bikore gutya umupolisi akumvira umusuperiyeri wo muri polisi umugenzacyaha ntagire te ku by'umugenzacyaha avuga donc muri uko nguko kubera yuko ubushinjacyaha nyine abagenzacyaha bavangaga imirimo yabo n'igipolisi ukabona n'imbagabaye ribu rero iziye kwari nko kugira umwuga w'ubugenzacyaha professionnel ubumwuga professionnel noneho abagenzacyaha babarirwe munsi y'ubuyobozi bwa RIB kuko RIB niyo ishinzwe gestion y'ubugenzacyaha umwuga w'ubugenzacyaha ibi bikurikirana birumvikana ko ubushinjacyaha bugifite autorite ku bugenzacyaha birumvikana ariko imicungire y'ubugenzacyaha umunsi kundi ishinzwe RIB noneho abapolisi binjiye muri RIB harimo abo bakuye muri polisi bari basanzwe ari abagenzacyaha sinzi niba hari abo bigeze binjizamo muri RIB batize ariko niba batize amategeko niba baranabinjijemo simbizi bashobora kuba ari kuko polisi yashyizeho yari yarashyizeho ishuri ryayo iryo bita Police Academy noneho muri Police Academy harimo na department ya law noneho bafite iyo department ya law yari ifatanye na faculty ya droit muri kaminuza y'u Rwanda ni ukuvuga ko abigiraga muri Police Academy ba graduate cyangwa se bigishwaga bari under management ya faculty of law from National University donc nibo babacungaga bivuze ko ari abapolisi benshi bize babonye courses babona degrees mu mategeko bazivanye nyine muri iyo department ya roya yari managed police academy harimo abapolisi benshi bize amategeko abo abenshi bimuriwe muri RIB bajya gukomerezayo ubugenzacyaha ariko harimo n'abandi basanzwe batari abapolisi binjiyemo bakabaha amahugurwa ariko barize n'amategeko bakabaha n'amahugurwa yihariye donc bivuze ko RIB ari urwego rurimo abanyamwuga babyigiye babifitiye diplome mu rwego rw'amategeko nuko ubu ngubu ikora no kwihangana
urakoze kuba ubisobanuye nibazaga niba twabyita ihuzagurika cyangwa gucura amadosiye batazi neza uko bakora investigation batabasha kwidentifika icyaha ugize neza kubikoraho nyine kugira ngo utubwire uko ubitekereza nari mbaruguye niba mwakomeza mwari muri
ya ikibazo so kutamenya gukora amadosiye harimo abantu b'abahanga cyane nibwira yuko ririya shuri ryanahoze rya Police Academy ryagize n'abarimu beza bazwi b'abahanga bariya ba CIP Bizimungu Christophe ngira ngo bamujyanye muri Mali mu minsi ishize ariko na abantu b'abahanga cyane bazwi mu Rwanda abanyamategeko beza abarimu beza inyigisho nziza abapolisi barabibona ikibazo kiba kuri bwa bwigenge donc iyo udafite ubwigenge mu mikorere y'akazi kawe n'amadosiye uyakora nabi ugasanga nyine ryahuzagurika riragaragaye bidakomotse ku kibazo cy'ubumenyi ahubwo bikomotse ku kibazo cyo kutagira ubwigenge mu kazi abapolisi badafite ubwigenge, abashinjacyaha badafite ubwigenge, abacamanza badafite ubwigenge. Naho ngaho ibibazo kenshi bishingira ukabona zamo amahuzagurika, ariko si uko abantu ndetse bamwe ari abahanga rwose bazwi neza mu byo bigiye. Bo ikindi nashakaga rero kuvuga ni uko ubushinjacyaha bukomeza buvuga ngo muri iyo migambi yo gukora ubukangurambaga bwo kugirira nabi leta, ngo bifashishije ngo barebye cyangwa se ngo bifashishije ibi abanyamakuru bavuzemo Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hasani, ngo uwo nguwo ngo ku itariki 28 na 29 ndetse na 30 z'ukwezi kwa 9 2021 ngo akaba yaroherereje Nzabandora link 3 ku nkuru zakozwe n'uwo Cyuma zivuga nabo ubutegetsi ariko bagamije kwangisha abaturage leta, ngo bifashishijwe nkuru kuri YouTube channel hakaba hari aho yakoresheje umutwe w'amagambo ugira uti ubutegetsi bw'Ikigali buriturieho inzu umugore utwite abaturage bariye Karungu. Icyo ngicyo urumva ubugenza cyane ubushinja cyangwa buraza bukagifata ngo ni inkuru igamije kwangisha leta abaturage. Ariko umuntu akibaza ese ubushinjacyaha buragaragaza ko iki gikorwa kitabayeho, iyi nzu ntago yasenywe, ese niba yarasenywe ntago yaba koko yarasenywe n'urwego rwa leta, niba ari urwego rwa leta rwayisenye kandi iyo nzu ikaba yarasenywe ari iy'umuturage. Ibi bintu biraza kwitwa igikorwa cyo kwangisha leta abaturage gute, kandi ari igikorwa cyabayo kandi kigizwemo uruhare n'ubutegetsi. Ngaho ikibazo kiri ngibyo by'ubushinjacyaha bushobora gusobanura. Niba ari responsabilite, kereka nibitwaza bati uwagiye gusenya iyo nzu y'umuturage nta bubasha yari abifitiye, agomba kubiryozwa ku giti cye. Icyo gihe ubushinjacyaha buzagaragaza ko uwasenya iyo nzu yahanwe, yahawe ibihano ko yakoreye donko yahohoteye umuturage. Nanone niba ari igikorwa cy'ubutegetsi cyemewe, ubushinjacyaha nibwo bwo kugaragaza ko iryo senywa koko ryakozwe mu buryo bwubahirije amategeko, umuturage yahawe ingurane nk'uko amategeko abiteganya, hubahirijwe ibiteganywa byose by'amategeko avuga. Ariko niba ari ibikorwa byabaye bikaba byaragizwemo uruhare n'urwego rw'ubutegetsi, biraza kwitwa ibikorwa byo kwangisha leta gute? Ngibyo by'ubushinjacyaha bugenda buvuga. Sinzi, ntabwo dushobora kujya muri iyi dosiye yose ngo tuyirangize kuko ni ndende, ariko hari akantu gato. Hari aho bageze ku munyamakuru Sengimana Theoneste w'ikinyamakuru Mubavu, bavuga ko ngo nawe yakoreshejwe, ngo bamusanganye za link yagombaga kohereza abantu ngo bakazakurikirana ikiganiro kitiriwe Ingabire Day. Ibyo byose ngo byari kuvugirwamo bikaba ari ibintu byari bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho no gukwirakwiza ibihuha ko hari abantu bishwe ngo barimo ba Kizito Mihigo, ngo bivugwa ngo ko bishwe kandi ngo amaperereza yaragaragaje ko atishwe, ahubwo ngo yiyahuye, ngo kuvuga yuko ba Rusesa Bagina bafunzwe ku bazira ubusa, ngo kandi ibyo bazira bizwi, kuba ngo nta muhanga bivugwa ko ngo yarigishijwe ngo kandi atari mu Rwanda. Ese nk'ubu ngubu umushinjacyaha yavuga gutyo, none se zahakana ko nta muhanga yarigishijwe? None se za raporo ntizihari, ibyanditswe mu n'imiryango mpuzamahanga y'ikiremwa iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, za dute ku rupfu rwa Kizito zaravuzwe, nuza kuba polisi cyangwa se laboratwari ya polisi yaravuze ngo yiyahuye, ariko ntibyavanyeho amakenga abantu benshi bakomeje kugira, ari nabwo basabye ko hakora za autopsi ngira ngo na sinzi ikintu gishobora kuba cyarasabwe kitakozwe. Sinibuka ubugenza cyangwa ubushinjacyaha bwanze gukora. Ibyo byose
bwanze gukora ni ibituma nyine abantu bakomeza gukeka kuki banga ko ibi bikorwa ko hasabwe ko haba komisiyo komisiyo iza igakora iperereza ku rupfu rwa Kizito kubera iki leta yabyanze niba yarabyanze rero abantu bakomeza gushidikanya ko ashobora kuba yarishwe ntago ari ikibazo ahubwo barashingira ku mpamvu zifatika ntago ubushinjacyaha bushobora kugenda buvuge ngo muravuga ibihuha kandi abantu bashobora kugaragaza ibyo baheraho hariho na za raporo zitandukanye z'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yagiye igaragaza ibyo ngibyo ibyo bintu ntago bishobora kwitwa umugambi wo kwangisha abantu leta reka noneho twihute tujye kubyaha kugira ngo tutinda muri ibi dosiye ni ndende ntabwo twayivugaho gutya ngo tuzayirangize aba bantu baregwa icyaha cyitwa ngo icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha icyo mu cyongereza bita conspiracy gucura umugambi wo gukora icyaha nahoze ntekereza ndibaza iyo usomye ibi byaha aba bose baregwa bose kuko ni ibyaha bisa baregwamo icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha bakaregwamo icyaha cyo gukwiza amakuru atari yo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda bakaregwa icyaha cyo guteza imvururu bakaregwa icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi bakaregwa icyaha cyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibi byaha byose uko mbisomye nta cyaha na kimwe kigaragaza ko mu bikigize hagomba kugaragaramo umugambi wo gucura icyaha icyo bise conspiracy hari ubwoko bw'ibyaha imiterere yabyo igaragaza ko mu mikorere yabyo hagomba kugaragaramo n'umugambi wacuzwe bimwe mu bigize icyaha hari ibyo abanyamategeko bita des éléments constitutifs de l'infraction donc ibigize icyaha muri ibyo byaha hakaba hagomba kugaragaramo ko n'umugambi wo gukora icyaha urimo iyo usomye nk'icyaha cya genocide uko cyanditswe mu mategeko y'u Rwanda binatandukanye n'uko bivugwa muri convention ya Geneve ikumira kandi gana icyaha cya genocide uko muri convention ya Geneve ni convention de Paris pareko atari ya Geneve ari convention de Paris cyangwa Geneve sinibuka neza mu myandikire yayo ntago hagaragaramo icyo kintu bita conspiracy mu myandikire donc mu misobanure y'icyaha cya genocide nk'uko iri mu masezerano yo muri 49 y'umuryango w'abibumbye ntago icyaha donc umugambi ugaragaramo ari nayo mpamvu burya muri za ntuza mu manza za TPR abantu nk'aba bagusora uzi ko bavugaga ko ari mastermind wa genocide ntago umugambi wo gucura genocide wigeze donc ntago byigeze bimuhama kandi ubushinjacyaha bwarabimuregaga noneho no kutabimuhama nuko habuze byonsire ibimenyetso bibimuhamya ariko noneho bigakubitiraho ko no muri za convention de Genève icyo kintu bitari muri element constitutif kugira ngo icyaha cya genocide kibeho ariko iyo uje mu mategeko y'u Rwanda uko yanditse baravuga ngo abacuze umugambi abashishikarije des instigateurs abayoboye abagize gutya urumva donc mu myandikire y'icyaha cya genocide mu Rwanda ibyo bintu birimo gucura umugambi bigaragaramo donc bigomba kugaragaramo muri icyo cyaha n'urugero nari ntazi noneho mu byaha ibi byose maze gusoma hano nta cyaha na kimwe kigaragaramo ko hagomba kugaragaramo gucura umugambi conspiracy nta na kimwe uko nabivuze kaba nibaza ubushinjacyaha bukizana no gukora iki ikintu bita ngo gucura umugambi ni ikintu kitagize icyo kimaze donc kuba barakizanye hano nta kintu kimaze kuko muri ibi byaha byose biregwa aba bantu
nta cyaha na kimwe kirimo kigaragaza ko mu bikigize byanze bikunze agomba kugaragaramo ko habayeho gucura umugambi. Donc ibi biteganywa n'ingingo ya 20 nta kintu bimaze muri iyi dosiye. Nibwira ko n'abavoka baburanira abaregwa bazabigaragariza urukiko ko rutakwiye kwirirwa ruta umwanya warwo rwumva ibi bintu by'ubushinjacyaha byitwa gucura umugambi. Tujye ku cyaha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Iyo ngingo ya 39 ihana icyaha.
Ntabwo tubona uwamanutse cyane, arababwira ko batakubona neza.
Ingingo ya 39 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga iravuga ngo umuntu donc iyo ngingo ihana icyo bita gutangaza amakuru y'ibihuha. Umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyaha, atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Rero nawe ni nsoma iri tegeko cyangwa iyi ngingo, nasomye iri tegeko ryose muri rusange ngerageza kurireba, nta hantu nigeze mbona basobanura icyo ibihuha ari cyo. Donc icyo bita la definition ya rumeur cyangwa rumors ntago basobanura icyo ari cyo, ntago bayisobanura. Noneho ni ukuvuga ngo iyi definition iza mu byo bita discretion y'umucamanza cyangwa se y'umushinjacyaha, niwe ubidefinisa cyangwa se y'umugenzacyaha ufashe umuntu wicara akavuga ngo ariko ngo ibi bintu ni ibihuha. Kuko itegeko ubwaryo ntabwo ryigera risobanura ibihuha ngo abantu babimenye, akaba ari narwo rujijo ruri mu mategeko yacu. Ni ryari habaho ibihuha? Ni ryari ibintu bititwa ibihuha? Ese ni ryari abantu bashobora gutanga ibitekerezo byabo bwite ntibyitwa ibihuha? Ni ryari bashobora kubitanga bikitwa ibihuha? Ntabwo itegeko ribigaragaza, ntabwo itegeko ridefinisa icyo ibihuha ari cyo. Nicyo kibazo gikomeye dufite muri iri tegeko. Ariko nanone indi nenge ikomeye y'iyi ngingo ihana ibyo bita gutanga ibihuha, donc gutangaza amakuru y'ibihuha, nuko iyi ngingo irahana, donc ihana n'ibitarabaho. Ubundi Serge, amategeko ateganya ko kugira ngo icyaha kibeho hagomba ibintu bita, hagomba kugaragara ubushake bwo kugikora, icyo bita intention. Noneho hakagaragara fait materiel, igikorwa cyakozwe fait materiel. Noneho hakagaragara ko n'icyo gikorwa kigomba byose kuba giteganijwe n'itegeko, kuko ntiwahana ikintu kidateganijwe n'itegeko. Donc ibyo bintu bitatu bigomba kuba byuzuye. None rero iyo usomye iyi ngingo iravuga ngo umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo nta gikorwa cyakozwe. Ikiri buhanwe ni iki? Donc ikiri buhanwe ni iki? Ntikigaragara. Harahanwa ngo amakuru nyirizina, harahanwa ibyo umuntu yavuze, ariko ntago bareba icyo ibyo bintu byatanze cyangwa se icyavuye muri ibyo bintu umuntu yavuze. Ese kuvuga biraza gusa nkaho ari byo biza kuba igikorwa materiel. Donc kuvuga. Ariko noneho ibyo wavuze ntibigaragara icyo byangije. Ibyo wavuze byangije iki? Gusa gukeka ngo bishobora. Donc kuvuga ibyitwa ibyo amakuru ngo ashobora gutera ubwoba. Nta n'icyabaye ariko ngo bishobora gutera ubwoba. Ngo cyangwa ngo bishobora gutera imvururu. Ngo cyangwa se bishobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere. Urumva nta kintu cyabaye kigaragara. Nta kintu cyabaye kigaragara gihungabanyije ituze rusange, nta kintu cyabaye kigaragara gihungabanyije umuntu runaka, gusa gutinya. Ni ukuvuga ngo hano itegeko rirahana umugambi, rirahana intention, rirahana ubushake. Rirahana ubushake, ntago rihana igikorwa kuko nta gikorwa tubona. Keretse donc confusion yabaye niyihe, icyo bise igikorwa ni ugutangaza amakuru. Ariko noneho ayo makuru ntibigaragara icyo yangije. Ariko gusa baravuze ngo baratinya kwa ayo makuru. Ariko noneho nongere ngaruke hano. Ayo makuru barega abangaba bate honeste n'abandi yaratarantangazwa. Niba ari bya Ingabire de byari bitaratangazwa. Cyuma niba ari ibyo yayitishije ku mirongo ye, ntabwo Cyuma we ari muri iyi dosiye, ntabwo tumutindaho kuko ntakurikira. Niba ari ibyavuzwe ngo ubutegetsi bwasenye umuturage, hano turareba abakurikira. Ni uko hari ibintu bizatangazwa ku munsi wa Ingabire Day. Ayo makuru yari ataratangazwa. Donc nta n'ibihuha byatangajwe, nta n'ikintu cyakoze. None ubushinjacyaha bukurikiranye abantu kuki? Nta kintu gihari. Nta kintu gihari bubakurikiranyeho kuko n'ayo makuru yari ataratangazwa. Noneho kugira ngo banatinye ko yatera imvururu cyangwa se yagirabo atuma batakarizwa icyizere nk'uko itegeko ribivuga. Iyo ni inenge iri muri ibi ngibi, iri muri iri tegeko ko rirasa nk'irihana ubushake bwo gukora ikintu kitaranabaho. Ariko noneho twanagaruka mu biregwa, mu birego biregwa abangaba bari muri iyi dosiye, ibyo baregwa gutangaza byari bitaranabaho. Ibyo ngibyo ni nako bimeze mu ngingo y'ijana 194 nayo ihana icyaha bise gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha Leta y'u Rwanda. Nabyo buri gihe baravuga ngo ni ibintu ngo bishobora. Ngo ni ibintu bishobora gutera rubanda cyangwa amahanga kwanga Leta. Ntago hagaragara ko hahanwe igikorwa cyakozwe cyateye rubanda kwanga Leta cyangwa cyateye amahanga kwanga Leta. Ahubwo baravuga ngo ibintu bishobora gutuma. Izi ni inenge zikomeye ziri muri aya mategeko. Ariko nongere ngaruke mvuge yuko ibyo abaregwa bakurikiranyweho bari bataranabitangaza, bivuze ko nta cyaha cyari cyagakozwe, nta cyaha cyari cyabo. Tujye ku bintu byo guteza imvururu. Ingingo ya 204 ihana icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Iravuga ngo umuntu wese mu ruhame ukoresha imvugo, inyandiko z'ubwoko bwose, amashusho cyangwa ibimenyetso by'amoko yose bimanitswe, bitanzwe, biguzwe cyangwa bigurishijwe cyangwa bitangajwe mu bundi buryo bwose, ngo uwangisha rubanda ubutegetsi buriho, utera imvururu mu baturage ashaka ko basubiranamo, cyangwa utera rubanda intugunda ashaka kubyutsa imidugararo muri Repubulika y'u Rwanda, abakoze icyaha. Serije, iki cyaha baragikurikirana kuri aba bagabo kubera iki? Cyane cyane ibi byo guteza imvururu byari bitaraba, twamaze kubona ko yari amahugurwa. Ikindi, barimo batozwa gukora amahugurwa adakoreshejwemo imbaraga, donc atarimo violence, non-violent means. Nibyo barimo bigishwa, niyo masomo barimo batozwaho. Noneho ibi ngibi rero byo kuvuga ngo guteza rubanda, gutuma abantu basubiranamo, gutera rubanda intugunda, ushaka kubyutsa imidugararo, ibyo byose ni ibikorwa bitabayeho. Ntabwo ubushinjacyaha bushobora kugaragaza ngo byarabaye, nta bihari. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho iki? Ni ibintu bitaraba, bitakozwe. Aha nongere nibutse ko ntago iki cyakigaragaramo gucura umugambi yangingo ya 20 yo gucura umugambi ntago ikenewe kuko hano ntago bigaragaramo ntago iki cyacyo guteza imvururu gisaba ko mu bikigize agomba kugaragaramo ko habaye gucura umugambi wo gukora ibyo bintu ingingo ya 224 ihana icyacyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo iravuga ngo umuntu wese uri mu mutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa ibyabo hatitawe ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara ufasha kuwushyiraho uwuyobora uwutunganya uwujyamo uwoshya abandi kuwujyamo uwushyiramo abantu ku gahato abakoze icyaha none se aba bagenzi bacu bafashwe ni uwuhe mutwe w'abagizi ba nabi bashyizeho ubushinjacyaha bushobora kuwugaragaza bushobora kuvuga ngo uyu mutwe wagiyeho ni uyu nguyu ugamije ibi n'ibi 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 ntabwo ibyo ngibyo byigeze bigaragara ntabwo uwo mutwe w'abagizi ba nabi bigeze bagaragara hari ibintu bavuze ngo amastrategi ngo ibyari gukoreshwa za safari niyubahwe ngo za
gakondo yacu
umunyarwanda niyubahwe ngo n'ibindi bintu byinshi nagiye numva ariko ibyo ni ibintu byari kuba byari gukoreshwa mu bintu byari kuba deja ibikorwa cyari kitaraba kandi hano nta hantu tubona ko ubwinjira cyaha kw'ibyo bintu byo gutegura gukora iki bishobora wenda gufatwa mu rwego rw'ubwinjiracyaha noneho ngo hahanwe ubwinjiracyaha bw'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi kuko iki cyaha ntago kigaragaza ko habaho icyo twita ubwinjiracyaha tentative kuko hari ibyaha ubwabyo bigaragaza ko kugira ngo bibeho hagomba kugaragara ibikorwa by'ubwinjiracyaha ni tentative kandi ugasanga n'izo tentative hari igihe zihanwa or iki cyaha ntabwo bigaragaramo none bazabahanira iki bazabahanira iki ikihe gikorwa cyakozwe cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ntacyabayemo ibyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ingingo ya 225 ya code penal biteganya ntabwo nirirwa mbitindaho nagaragaje ko biriya bikorwa byabaye ni inyigisho ni amahugurwa ubushinjacyaha bwabyivugiye ntabwo ari inama zakozwe muri make ni uko nasobanura kuri ibi byaha yewe ku bwanjye nasoza mvuga ko nta kintu mbona muri dosiye y'ubushinjacyaha aba banyarwanda bashobora gukurikiranwaho nk'icyaha bakoze ahasigaye reka tuzarebe uko ubushinjacyaha plutôt abavoka bababuranira bazabyitwaramo bakabarengera ndumva ari uko nguko magambo make naba mbisobanuye
urakomeye cyane komereje valante utanze ibisobanuro byiza kuko hano abankurikiye barambwira bati ubisobanuye neza arabisobanuye neza komantere ndimo kubona hano kuri YouTube hari n'abandi banyandikiye ahangaha kuri WhatsApp afite ikibazo kindi kigaruka abantu banabaza ibintu byo mu Rwanda ushaka kubishyira mu mategeko tubisobanura kandi nta mategeko ubarizwa mu Rwanda mwamye muvuga ko amategeko y'u Rwanda yanditse neza amategeko ari meza hari hari ayo muvuga atari meza ariko muri rusange numva bavuga ngo amategeko y'u Rwanda ni meza yanditse neza ikibazo kikaba kuyashyira mu bikorwa kiriya kibazo nakubazaga ni abantu bo muri Libya niba koko baba barize bazi neza uko bakora iperereza bazi neza uko bakora raporo y'ibyaha hari undi wanyandikiye yambwiye ati wango honestly speaking bariya abakozi bari bena polisi ni abaswa ubwigenge ntabwo bafite n'ibindi byose yagiye anyandikira nyine kuko nari nkubajije kiriya kibazo ubundi icyaha kiba icyaha iyo wagikoze nk'umuntu utari umunyamategeko nkanjye nemera ko icyaha na bibiliya itubwira ko icyaha kiba icyaha ari uko wagikoze usibye ko njya numva ngo anabavuga ngo mu Rwanda ho icyaha kiba icyaha iyo wagitekereje kandi ujye umenya ko mu Rwanda haba udukuryo twinshi batekerereza abantu ibyo batekereza batarabishyira mu bikorwa ibintu byose unyeretse ahangaha ni ibintu barimo kutubwira ko ari ibyaha bakoze kandi ibyaha bitarabaye ni nka cya kibazo twibaza ariko umuntu atoroka igihugu ate yafatiye ku butaka bw'u Rwanda cyacya bimwe barega Kizito Mihigo kuko yatorokaga n'abari bagenzi be bafatanywe nawe hariya Nyamagabe niba nibuka ejo mundi wabonye ko babakatiye harokatuye harya imyaka ingana ni batatu hari umushoferi yagize umwere harundi wakatiye sinibuka ibyo bakatiye ariko baregwaga gutoroka igihugu ariko kugira ngo icyaha kibe nuko bageze mu Burundi niba mbyumva neza muri logique zanjye ariko basanga umuntu ahamijwe icyaha cyo gutoroka igihugu atararenze frontiere y'u Rwanda ni ryari icyaha kiba koko kikaba cyabaye mu Rwanda tukabona cyanabaye cyangwa ni ryari bagutekereza ko washaka gukora icyaha aha niho abantu bibaza bati ibyo mu Rwanda mwe mushaka kubisana nk'amategeko kandi baragutekerereza bakaguhamya icyaha utaragishyize mu bikorwa nakukanumvaga ko ari ukwiye gukomongera kumuzaho kuko dufite example nyinshi cyane nka kiriya cya Bakizito barega abantu ngo bari baturutse igihugu bakabamya icyaha ko baturukaga igihugu kandi bafate ku butaka bw'u Rwanda hano muri Amerika njyambona nk'abapolisi mu muhanda iyo guhagaritse turakubaza ati wanyweye tinanyweye iyo umubwiye tinanyweye afite uburyo yitwara kuko bamaze kumubwira ko wanyweye sibyo ariko iyo akubwiye ngo wayitiki ko wanyweye atanagupimye iyo tiki ujya mu rukiko ukanayijurira ukanayichallenginga so hari ibihugu bifite amategeko rero tuvuga tuti etike y'amategeko yubahirizwa kuruta hari iwacu bavuga ngo tuganishije icyaha cyo kwatorokaga igihugu icyaha kikaguhama kandi bafatiye ku butaka bw'u Rwanda utarigeze ugera mu kindi gihugu cy'amahanga ni urugero nyine ngo ntange wumve niba sinzi niba mbivuga neza ariko urumva neza icyo nshaka kuganishaho mu bisobanuro byanjye ahangaha
we ndabyumva ni bimwe nari maze kuvuga kugira ngo icyaha kibeho hagomba ibintu bitatu tureba ibintu bitatu hari ubushake bwo gukora icyo cyaha ubushake donc umuntu akaba afite ubushake bwo gukora icyo cyaha cyo bita l'intention hakaba igikorwa cyakozwe
kandi kikarangira
gisha reka nze ndahagaruka igikorwa tugomba muratwereka icyo gikorwa cyakozwe noneho tukanareba ko icyo gikorwa gihanwa n'itegeko hariho itegeko rigihana ibyo ni ibintu bitatu noneho ni ryari umuntu ashobora guhanirwa igikorwa kitaraba ni ku byaha bimwe na bimwe nari natanze urugero hari ibyaha itegeko ryemera ko gucura umugati nk'icyaha cyo kugambanira igihugu icyo bita bakita ni sinibuka uko bakita neza donc icyaha cyo kugambanira igihugu nibagiwe terme mu gifaransa ukuntu bakita iyo ugisomye ni umugambi donko no kubitekereza n'ikiro kubyibwira
kubirota
itegeko riba ryarabyanditse gutyo itegeko riba ryarabyanditse gutyo noneho hari ibya nari maze kuvuga nko mu Rwanda imyandikire y'icyacyo
Valentin ntabwo mvumva harimo harazamo sinzi niba ari connection y'iwawe ariko twakomeza nari maze akanya mbona amasegonda 30 nakumva ariko twakomeza
nari ndimo mvuga ibyaha bimwe na bimwe nari nanze urugero rw'icyacyo kura cyo kugambanira igihugu kugambanira igihugu byose iyo usomye itegeko ubona ko no kugitekereza no kubyibwira ubwabyo n'umugambi cyangwa isi nta bikorwa urakora donc bareba izo za intention bafite donc umucamanza agomba kuzisuzuma ngira ngo byanagaragaye no mu rubanza rwa Mushayidi nituruvugaho kuko nicyo cyatumye afungwa burundu kugambanira igihugu ndumva tuzabiganiraho urwo rubanza tuzaruvugaho ku kane utaha ni ibyaha badasaba ngo barebe ibikorwa bakoze ahubwo imyandikire yacyo bareba iyo migambi ubwo bushake bwo kugikora batitaye ku bikorwa tuzabisoma neza tubirebe niba nibuka neza
nari maze gutanga urugero rw'icyaha cya genocide uko cyanditse mu mategeko y'u Rwanda. Twavuze ko muri convention ya 49 ihana iteganya ikumira n'ihana ry'icyaha cya genocide ibintu by'umugambi bya conspiracy byo ntibirimo, ariko iyo uje mu itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cya genocide ubona baravuga ngo abacuze umugambi, abashishikarije, abagize gutya. Donc abagaragaye mu mugambi gutegura cyangwa se gucura umugambi wo gukora genocide mu Rwanda bashobora kubihanirwa kabone nubwo baba badafite ibindi bikorwa bakoze. Donc izo ni ingero z'igihe icyaha umuntu ashobora kugihanirwa ariko nta bikorwa byo kugishyira mu bikorwa bigaragara yakoze. Donc hari zanuza, hari ibyaha bisaba ko ibyo twita tentative cyangwa ubwinjira cyaha bwacyo nabwo bushobora guhana. Hari ibyaha biteganywa
ngo nibyo bita ngo formally defined crimes, ngo ibyaha bihanwa bikorwa ariko igikorwa kitakozwe.
Ya ubwo ni terminology zo mu Cyongereza namenyere ubwo ubivuze ubwo asansana. Donc hari ibyaha bisaba ko biteganya ko bidashobora kubaho hatagaragaye ibikorwa by'ubwinjiracyaha. Akavuga hakagaragara ibikorwa runaka by'ubwinjiracyaha. Donc biratandukanye ariko biba bisaba ngo amategeko abigaragaze. Donc mu mategeko ubwabyo bigaragare. Nkuko nari ntanze urugero rw'icyaha cya genocide nkuko cyanditse mu mategeko y'u Rwanda cyangwa se icyaha cyo kugambanira leta. Cyo kugambanira igihugu. Ibyo ngibyo barareba umugambi, ushobora guhanirwa umugambi gusa. Ariko muri ibi twasomye byose nta hantu na hamwe muri ibi byaha umunyamategeko yigeze ateganya muri ibi byaha uko twabisomye ko kugira ngo bikorwe hagomba no kugaragaramo umugambi. Nta na hamwe. Ni ukuvuga muri ibi byaha dukeneye ibikorwa, bagomba ubushinjacyaha bugomba kwerekana ibikorwa byakozwe. Or ibintu byose hano ubushinjacyaha buri kurega abantu ni ibintu byabereye mu mahugurwa, noneho bavuga ngo ayo mahugurwa ngo yari agamije gutegura ngo kugira ngo hazakorwe ibi n'ibi. Ngiyi faiblesse y'ibi byaha ubushinjacyaha buri gukurikirana kuri aba bantu. Sinzi niba uko mbisobanuye byumvikanye.
Urakoze cyane. Hari uwanditse uri hagati mu kiganiro ati yanditse avuga ati ni ikibazo muri Rwanda ni cyiza, ariko se ibyaha byose biri mu Rwanda ko bisa ati muzanatubwire ku biregwa uriya munyamakuru, ntabwo ndayizeye umunyamakuru, ndayizeye ubwo ni wa munyamakuru bita BBC wa undi, ntabwo ndayizeye uriya munyamakuru. Hari umunyamakuru uregwa ngo wakoranaga na ba Kasiye na Muhanga, ariko yamwise ngo uzatubwire ngo ibyaha byirego umunyamakuru ndayizeye, ariko ntabwo ari ndayizeye nta munyamakuru, ni ndizeye niba ari iki. Focus yes. Urumva ko nawe yafatiwe mu byaha nka biriya wa mugani n'itsinda rye bavuga ngo bari bafite umugambi, ibyaha byose bavuga ko bafite umugambi ariko ibikorwa batarabifatirwamo, ariko tubona yuko bafungwa bakatirwa babagereka ibyaha byose. Ni ikibazo gihari rero gikomeye ubona ko
ikibazo gikomeye. Hari ibiganiro nagiye nkora, nibuka nagiye mbikorana na bamurindahabi tukavuga ku manza zimwe na zimwe ziriya zaba Karasira zabaye Damange, tukareba ibikorwa nk'ibyaha ufashe nk'urugero nk'ibyaha bareze Karasira nka kiriya cyahango cyo gutunga amafaranga bitazwi inkomoko. Iyo usomye itegeko uko riteye usanga umuntu nka Karasira adashobora kuregwa kiriya cyaha. Ariko noneho muri cya kibazo njyewe nita hari ubushake buke bwabunganira abaregwa badakore foro zo gushakashaka ngo bacukumbure kugira ngo babashe kunganira abakiriya babo. donko ubushake buke buragaragara hashobora no kuzamo n'ikibazo cy'ubumenyi buke nacyo gishobora kugaragaramo noneho si ibyo gusa si kubunganira ariko noneho no kubacamanza usanga abacamanza nabo ubwabo niba ari uko umucamanza aba afite muri logique ngo fite ngo urubanza ruregwamo abantu wenda baba leta igize ari ukuntu umuntu uza bajyaga babyita tukiri mu bucamanza bidusengura sensible yewe za umuyobozi akubwira ngo iyi dosiye ngo ni sensible ari nko kukubwira ngo witonde nyine ntuzayifate nk'ibisa no umucamanza akaba ari muri iyo spirit cyangwa se muri iyo na icyo nakwita klima yo kuvuga ngo ndebe ukuntu nakwikuraho iyi dosiye imva imbere sinitaye donc ibintu by'ubucukumbuzi byo kujya gutekereza byo kujya gukora analyse wapi ni nko kuba imashini umushinjacyaha yavuze ibi bimenyetso ibi n'ibi 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 ariko nta no kwirirwa abantu bareba ngo habe deba habe donc discussion mu rukiko barebe niba ibyo bimenyetso koko ari ibimenyetso bishobora gutuma umuntu amwa n'icyaha nk'ibi ngibi abangaba bagiye kuburana ku ifunga ry'agateganyo ese uko tubisobanuye ubu ntago bazirirwa baburana kuri ibi ngibi ahubwo bazajya kuburana iki ku mpamvu zishobora gutuma bafungwa by'agateganyo icyaha giteganywa gihanishwa igihano kirengeje amezi abiri utuye nta adrese hari ubwoba ko ashobora gutoroka n'ibyo ngibyo bizajya mu rukiko niturangiza twumve babafunze ariko ya discussion nyirizina yo mu mategeko ya deba nyirizina y'amategeko yo kugira ngo turebe koko ko n'ibyaha baregwa ari ibyaha bagomba guhanirwa koko hari n'ibimenyetso koko bihari bibashinja izo deba ntazo tukibona mu nkiko zacu nkaba mvuga yuko ari ibintu binateye agahinda n'ibintu binateye agahinda cyane cyane hari n'akandi kantu nari natekereje nari nibagiwe ndavuga ni ibi bintu abantu kwicara kwihugura kwiga kugira ni uburenganzira bwabo ibingibi binazamo na constitution njyewe ntekereza ko mwene izi manza hanageze n'igihe izi manza zisa nka politike hanageze n'igihe ngo abantu bajye baziterura bazijyane muri cour supreme babanze bige constitutionality yazo donc babanze barebe ko ni imanza kuko ziburanishwa mu buryo butabangamira uburenganzira bw'abantu nk'uko buteganywa n'itegeko nshinga donc babanze bige ibi birego ko donc constitutionnalité y'ibi birego irahari koko icyo ni ikintu gikomeye kuko ku ruhande rwanjye numva ari ziriya manza zabaye idamanjye ni uburenganzira donc bwo kuvuga kwisanzura mu bitekerezo mbere yo kuba ibyaha penal kuru supreme ni isobanure ko kuko ari ibyaha bigomba guhanirwa ko binyuranyije n'itegeko nshinga ibyo bakara donc gucisha ibitekerezo ku murongo wa YouTube biba icyaha kibangamiye leta gute idamanje araregwa ngo guteza intugunda mu baturage none si zabaye kuva aho yavugiye n'izihe urumva ni icyo kibazo dufite cyo mu nkiko zacu badatinyuka batagira courage yo kwemera ko haba deba mu nkiko noneho ngo habe ubushinjacyaha bwisobanure abunganira abaregwa bisobanure mu rwego rw'amategeko bagaragaze ko koko hari imanza hari icyo muri common law abakora za sisiteme ya common law babanza kuvuga ibyo bita ngo prima facie prima facie ni ukuvuga iki mbere y'uko kesi iburanishwa mu mizi barabanza banareba ariko iyi koko ni kesi umucamanza akwiye kwicarira iyi ni kesi donc hari prima facie icyo kintu ni ikintu gikomeye iyi ni kesi umucamanza yagombye kuba yicarira akajya kuyiburanisha ibimenyetso bigaragazwa amategeko amaprocedure iki donc umucamanza yabonye ko hari prima facie then nibwo kesi ijya mu mizi ikaburanishwa ubundi nibyo bagombye kuba bareba icyo kintu rero mu mikorere y'inkiko zacu ntabwo kibaho ni ukuvuga ngo ibintu byose ubushinjacyaha bujugunye mu rukiko barafata bakaburanisha bagafunga abantu. Muri make nuko nasobanura.
Ugize neza no kubisobanura gutyo kuko ni ibiganiro tuzakomeza tugarukaho twereka abanyarwanda nyine uko uburenganzira bwabo buhutazwa. Kandi abenshi turemeranywa barabyumva kandi baranashima ibi biganiro tuzanye kugira ngo tubereke uko ubutegetsi bukora. Hari ikintu natangiriye hari umuntu wakinyandikiye ahangaha, amategeko mu bihugu nk'ibi ngibi byacu atwima uburenganzira twabikomojeho wanabaye nkubikomoza ariko ndagira ngo wende uhagarukeho. Amategeko nk'aya ngaya abanyagitugu bahangana n'abate nayo. Hari umuntu wabinyandikiye ati wongere umbare kiriya kibazo mugenzi wawe, aya mategeko apfuye atwima uburenganzira turimo turabibabwira kugira ngo babikosore ariko ntibazabikosora. Ubutegetsi n'ubw'abanyagitugu, abaturage bahangana bate n'aya mategeko, bitwara bate muri aya mategeko? Wabaye nkubikomoza kuri kiriya cya Rashid na Kumaza ariko nkeka ko wenda abantu bavuga bati ntibihagije, hari ibindi bisobanuro wenda wabagomba.
Serije, njyewe ntabwo nshobora kwicara hano ngo nze mvuge ngo mbwire umuturage wo muri Shiri buzwi ibuzingajwiri ngo wikubahiriza amategeko kuko ngo ari amategeko agukandamiza. Ntabwo nshobora kubwira umuturage w'iyo za Rusizi ngo no ngo urabona ngo ari amategeko atameze neza ngo wiyubahiriza. Jyewe ntabwo nshobora gukora ikintu kimeze gutyo. Rero mbwira umuturage amategeko arahari uko ameze, mu gihe agihari yubahe. Noneho ni bande rero bafite ino responsabilite yo guhaguruka bagahangana cyangwa se bagasaba ko amategeko ahinduka? N'abantu bari muri societe civile, n'abanyepolitike, n'amashyaka ya politiki, iki nicyo yagombye kubakora. Reka aho kwirirwa abantu batakaza imbaraga ngo bari gutahurana ngo bande babihishemo ngo ababacengemo ngo abatambikije ngo abagize gute, birirwa bata umwanya mu bintu bipfuye bitagize icyo bimaze. Bari bakwiye guhaguruka bagakora bakaransa des actions politiques, des actions diplomatiques, basaba ko mu Rwanda principe za etat de droit zubahirizwa. Hari ibihugu bitera inkunga leta y'u Rwanda, hari ibihugu bishora amafaranga menshi mu byo bita rule of law and democracy mu Rwanda. Yinjira notama iki gihugu nicaye mu cy'Ubuholandi. Ubuholandi nibwo bushyigikira ro systeme judiciaire y'u Rwanda. Hakwiye abanyepolitike nibakore iki? Nibave mu matiku barimo, basohoke mu matiku barimo yo kwirirwa bitana ngo inkotanyi zagize gute ngo ibiki n'ibiki, ibintu bipfuye amaso bidafite icyo bimaze. Ni balance des actions, baze begere abategetsi b'iki gihugu cy'Ubuholandi babwete turabashimira inkunga mutera le systeme judiciaire, ariko turabizi ko Ubuholandi ni igihugu cyemera demokarasi, ni igihugu cyemera amahame y'ubwisanzure bw'abantu. Ni ukubera iki mukomeza gushyira ariya mafaranga angana kuriya muri iriya system mutabe impoje de condition mbere yo kubaha ayo mafaranga? Birahari bigaragara, za Union Europeenne zishora amafaranga menshi mu Rwanda. Nibajye muri za Union Europeenne aho kwirirwa bavuga ngo bagiye guhangana na president wa conseil ya Union Europeenne ngo ko yabonanye na Kagame utakiriho. Nibajye kumubwira ati ahubwo wishyigikira iriya systeme kuko ifite ibyo yangiza. Nimuyifashanyo sous des conditions ko bateza imbere uburenganzira bwa muntu. Ngiki cyo le groupe de pression zimaze. Or abanyarwanda nta groupe de pression dufite, ziri hehe? Nazo rero ntabwo jyewe numva abantu bashobora kwicarira i Burayi bakicara muri Amerika bagahamagarira umuturage wa Kangondo ngo najye mu muhanda guhangana na leta ifite imbaraga. Na action donc hakeneye ko abanyarwanda bubaka le groupe de pression, hakabaho le groupe d'oppression noneho izo groupe d'oppression zikadefinisa les actions zituma iriya gouvernement ijya sous contrainte ariko icyo ikigaragara abantu bibereye mu yindi mikino ya politique yo kwirirwa bitana ba mwana bategereje ko abaturage bo mu cyari yo ngiyo bibabariye aribo bazahaguruka bakajya guhangana n'ubutegetsi icyo gyewe nemera ko atari cyo
icyo kintu uvuze nicyo kirakomeye ejo hari ejo ndetse na n'umunsi wabanje nagiye mbona abantu banyandikira bati sirita abantu bari mu Bubiligi bambwira bati abayobozi bo muri European Union zira delegasiyo za Kigali twacitse intege abazungu ni ibijura ni ibisambo aba bazungu rwose kuba bagiye i Kigali ntibagire icyo babwira kaga twabaye disappointed ugasa nkaho wenda ubona ko basa nkaho abazungu bagomba kumva umubabaro w'abanyarwanda kuruta kumva inyungu z'abazungu iyi delegasiyo imaze sinzi niba wenda kuri Twitter hari igihe ubona batwitinga
sinzi niba wanabonye nuza uyu munsi wasomye amakuru uriya ministre Sophie Wilmes ni yitwa nde
Sophia,
ministre w'ubanyi n'amahanga w'Ububiligi urabize uburyo yabaye active mu kibazo cya Paul Rusesabagina urabizi ariko uyu yakiriwe Kigali ejo yakiriwe Kigali avuga yuko yishimira imibanire y'u Rwanda n'Ububiligi ko buzakomeza gutera inkunga u Rwanda ageze ku by'urubanza aravuga ati nta mpamvu yo gucika intege reka dukomeze tugirire icyizere ubucamanza ati no mu rwego rw'ubujurire hashobora kwiyandika amateka mashya ikindi abantu bagomba kumva ni iki abazungu bakina double standard ni double standard bo ni ukureba inyungu zabo nta abantu bazigera bagirira imbabazi abanyarwanda niba abanyarwanda bicaye ngo hari umuzungu ngo uri aha ngo wavuze gutya bagakoma mu mashyi ngo ibintu byatunganye uko ni ukwibeshya cyane ni ukwibeshya cyane abazungu ibihugu by'i Burayi birareba inyungu zabo ni izihe nyungu ababirigi bafite muri politike iri mu Rwanda mu butegetsi bwa Paul Kagame izo nyungu nizo zizagira agaciro kurenza amarira y'abanyarwanda bibereye zabo yabo ba Kangondo na hehe n'abandi icyo rero abantu nibakiyumvishe nibyo mvuga ntago umuzungu nkiriya nkabiriya byari byabaye ubona ukuntu abanyamahanga bari bahagurutse bakangutse ku kibazo cya Paul Rusesabagina iyo tuza kugira le groupe d'oppression efficace zikora zifite les actions ziri defini bagaprofita kuri icyo kintu yari opportunite nziza nabo bagahaguruka bakinjira muri de diplomasi bakerekana za plani zabo bakerekana za ideoloji zabo zo kubaka igihugu cyisanzuye bakavugana nabo bazungu mu buryo butandukanye byari gutanga umusaruro noneza abantu bariyicarira ngo bategereje yuko Sophia ari uzakemura ibibazo byabo ntibishoboka abantu bariyicarira ngo bategereje yuko abadepite b'ibihugu 27 bya Union Europeenne aribo bazabakemurira ibibazo ko abanyamerika ngo sena yavuze no abanyarwanda ikintu cyo kwirirwa basinzira nyantanga urugero maze iminsi mbona kura y'abantu babaguruka abanyarwanda bahamagara ni muhaguruke dushyigikire Dr. Denis Mukwege ibintu byo gusaba ubutabera tumushyigikire nibyo afite rwose umugambi mwiza wo guharanira ko ubutabera bubaho ariko se Denis Mukwege ninde afite izihe mbaraga twe gukangwa n'abazungu batwereka yuko Denis Mukwege bamushyigikiye hari filime zasohotse hari iki kuko abo bazungu bashyigikiye Denis Mukwege nibo bagera imbere ya guverinoma ya Congo bakicucitira ntibagira icyo bayibwira kandi guverinoma ya Congo niyo ifite ububasha bwose bwo gusaba Loni kwishyiraho urukiko ntago Denis Mukwezi afite izo mbaraga ni leta ya Kongo ifite izo mbaraga none niba bashyigikiye Denis Mukwege kuki batagenda ngo bashyire pression kuri leta ya Kongo ngo isabe Roniko ashyirwaho urukiko mpuzamahanga rwo kuburanisha ibi byaha abantu nibakanguke barebe ni gute umuntu nka Bill Clinton ashobora kohereza tweet yo gushyigikira Denis Mukwege tuzi neza ko uwo nguwo Bill Clinton igihaza mu Rwanda muri 1996 i Kanombe yavugiye ijambo avuga riti ngo ntituzahumiriza nk'uko twahumirije muri 1994 ngo kuko amakambi y'impunzi muri Congo yahindutse donko kampu z'imyitozo y'interahamwe n'iki iryo ni ijambo Clinton yavugiye i Kanombe i Kigali muri 1996 none uyu munsi arimo arohereza tweet yo gushyigikira Denis Mukwege kandi uwo Clinton ni wo washyigikiye invasion y'amakambi yo muri Congo yo kujya kuyasenyagura n'intambara zanguyemo abo banyekongo donc abazungu bafite double standard ibyo ngibyo abanyarwanda bagomba kubimenya ntabwo ibibazo by'abanyarwanda bizakemurwa n'abazungu ibibazo by'abanyarwanda bizakemurwa nabo ubwabo icyambere bagomba guhaguruka bagashyira imbaraga hamwe bakava mu matiku barimo bakava kwirirwa n'abaterana ibisongo bashinjanya ibintu by'amafuti noneho bakishyira hamwe bagahuza imbaraga bagashyira pression kuri leta y'u Rwanda ndetse bagashyira pression no kuri communauté internationale njye ntanga urugero bwo muri Ethiopia urabizi Ethiopia yabameresize nawe yari typical nka Kigali yari imeze nka za Eritrea abantu amaprizo yuzuye abantu bicwa mu izina ry'iterambere nk'uko bimeze mu Rwanda bita ko ari ubusugire ari ukubungabunga amahoro y'igihugu ariko societe civile y'abanyetiyopiya cyane cyane yo muri diaspora yari byene organize bakoze ibikorwa bikomeye bakomeza kuvugira gukora ubuvugizi hirya no hino kugeza ubwo leta ya Ethiopia icishije make nibwo twabonye ba Abiy Ahmed baza Abiy Ahmed igikorwa cya mbere yakoze ni iki ni ukurekura imfungwa za politike zose ni ukuzana demokarasi mu gihugu n'amahoro no kuvugana ariko ntago byavuye ku bushake bwabo byavuye kuri organisation ya diaspora ya Ethiopia donc icyo rero nicyo nabwira abanyarwanda uru rugamba ntago ari urugamba rwo gusinzira ngo batekereze ngo hari ababitubereyemo ni urugamba rw'abanyarwanda ubwabo
urakoze cyane bibaye byiza rwose kubisobanuye neza kandi nizere ko nta ubifata nabi icy'ingenzi hano iyo tuvuga abantu bavuga bati mushaka kuduha amasomo cyangwa mwa mushaka kutubwira yuko ibyo dukora tutabyumva nicyo kibazo kiri mu banyarwanda kuko nkurikije bagenzi bacu bari mu Bubiligi naganiriye nabo muri iyi minsi itatu bitewe n'iriya nama ari i Kigali wumvaga bagivinze up bacitse intege abazungu umuzungu areba inyungu ze ubikomojeho n'iriya referensi utanze kuri Bill Clinton ntabwo nari nyizi 1996 njye nari muri ayo mashyamba by the way ntabwo nari mfite akisi yo kumenya n'amakuru uko biba urumva ibyo yavugiye i Kanombe nibyo byanakurikiye muri Congo none ugasanga uyu munsi ntabwo turabasha kwicara wa mugani ngo twumve uko urugamba tururwana turi mu kiganiro cy'amategeko ariko n'abantu bakwiye kujya babwizwa ukuri kuruta kujya mu bintu wenda bidafite umumaro ari nacyo kibazo mvuga ngo twubake imbaraga turwane urugamba rukomeye rwo kurwana ku busugire bwacu abazungu nabo dufite imbaraga bazaza ku ruhande rwacu bazizana badewe bazizana bazadushaka bizane cyo ni ikintu mvuga rero gikomeye nagira ngo wenda unyemereye kuko tumwe turagana ku musozo hari sije wenda nongira ngo n'introduze wenda tuzagaruka kuko hano mu bindi biganiro nari nayirarikiye abakunzi baraditambuka ariko mbere y'uko iyo sije nayivugaho turi kumwe nagira ngo maze ndebe niba urangije ku byo wadutegure kuri mugoroba
bagira ngo nta bindi kwari ukuvuga kuri iyi dosiye nta kindi nari nateganyije hari ka mu kiganiro cy'ubushize wenda akahereri nakoze ndashimira uwamfashije akanyibutsa ko nibeshye kenshi hari igihe tuvuga ibintu byinshi akazamo kwibeshya zatruye mu noza mu by'umuntu abavuga ni kuri dosiye ya Rusesa bagina ndibuka wari wabajije ati se najurira bizagenda gute icyo gihe naravuze ngo nari navuze ko kuba ubujurire ubushinjacyaha bwaje ku bwanjye mbona bimaze yuko iyo ubushinjacyaha bujuriye ntabwo igihano gihinduka ofete kwari ukwibeshya naribeshya aho ngaho igihano igihe kidahinduka niyo uregwa ariwe wajuriye uregwa iyo ajuriye ntabwo umucamanza wajuririwe ashobora guhindura igihano ariko ubushinjacyaha iyo ari bwo bujuriye igihano gishobora guhinduka donc iyo uregwa
kiyongera cyangwa kimanuka
ya gishobora cyangwa kikamanuka ariko okay. Iyo ari uregwa wajuriye igihano gishobora kumanuka ariko ntabwo gishobora kwiyongera donc iyo niyo precision nagira ngo nkore ubushize nari nibeshye mvuga yuko iyo ubushinjacyaha bujuriye icyo gihe igihano cyatanzwe mbere kidashobora guhinduka kwari ukwibeshya donc yari yereri nagira ngo ako kantu nako ngakosora
nibyo haba ari ibintu byinshi cyane ntabwo referensi zose ubuze zifite imbere yawe reka dushimire na Jovin Wamungati Bill Clinton agiye mu Rwanda 1998 1996 urumva hari akantu gato umuntu avuga bati referensi nyine ati yagiye i Rwanda 1998 ntabwo ari 1996 nibyo turagushimiye ibi bitwereka ko tuba tuganira namwe rega ntabwo ari kuvuga ngo ijambo navuze niko ryari rimeze 100% hari igihe usanga referensi yawe iri inyuma gato y'imyaka ibishize ariko icy'ingenzi kirumvikana Bill Clinton
igikomeye ni icyo ngicyo wenda si imyaka yagiriye mu Rwanda igikomeye ni message yavugiye i Kigali ajustifia ibyaberaga muri Congo donc yajustifiye ubwicanyi bwarimo bukorerwa muri Congo nicyo kintu gikomeye
hari umuntu watse ijambo muri Sitade Aditabuka umuntu uri ku 8-0-6-7 umuntu uri ku murongo wa telefone 8-0-6-7 niba ari igitekerezo cy'ikifuzo muri kino kiganiro ndagira ngo tuguhe umwanya niba ari ikibazo ufite 8-0-6-7 8-0-6-7 umuntu ushaka ijambo umuntu ndumva yinjiye muri iyo twiyibeshye ejo nababwiye ku bikorwa by'amahugurwa FPR inkotanyi irimo gutegura amashuri munyemerere gatoya wenda mbere ko tubivuga dusoza gato wenda nabaza n'umucamanza mugenzi wacu cyo itegeko rivuga ku bwisanzure bw'umwana w'umunyarwanda wenda nubwo atari mu itegeko wenda bisanzwe byaba byiza agize icyo bivugaho hari amahugurwa azatangira ku wa mbere mu Rwanda yo kujyana abana muri ekore segonderi mu kwigishwa kuba intore bakarangiza barangire mu muryango wa FPR Inkotanyi
turumva neza turabashoboje
urakoze cyane kubashije kubona akanya kugira ngo munce amake y'amakuru abavugwa cyangwa acicikana tube twagira icyo tuganiraho mu magambo ahinnye iki kibazo cy'amahugurwa arimo gutegurwa agiye gukorwa mu mashuri cyangwa muri za ekore segondere yo kwigisha abantu kuba intore no kwinjira mu muryango wa FPR Inkotanyi cyaba giteye gite magingo ya
ikibazo uko giteye ni gahunda n'ubundi irambuye yo gukora gahunda twakwita iyo z'ubwonko aho abategetsi bakora ibishoboka byose kugira ngo bahindure imitekerereze y'abantu bahindure imitekerereze y'urubyiruko ubu noneho gahunda ikaba yerekejwe ahagana mu bigo by'amashuri ya segonderi bikabije bikurikira ibyari byabaye mu myaka yashize aho iyi gahunda y'aya mahugurwa yakoreshwaga abanyeshuri bakuru babaga barangije amashuri ya segonderi bari abakandida bagiye kwiga amashuri ya za kaminuza iyi gahunda rero uko iteye ni gahunda bita ni iy'itorero ry'igihugu ikaba ifite umugambi wo kuvuga ngo ni ukwinjiza intore mu zindi uko bigenda rero ni gahunda iba yateguwe hamwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR aho itegura ibyigisho bitandukanye cyangwa se propaganda zitandukanye cyangwa se ibikorwa bitandukanye bigamije mu kwigisha cyangwa se mu guhindura ibitekerezo abana cyangwa se urubyiruko rufite kuri iryo shyaka. Tubivuze mu magambo makeya rero, reka tuvuge uko iyi gahunda yitwa Induction Week uko yakorwaga. Iyi ni gahunda aho abanyeshuri twayegeranye nka cya gihe cya kera, gahunda yitwaga iyo kunyuzura. Abigaga mu mashuri ya mbere y'intambara hariho gahunda bitaga kubatizwa, aho abanyeshuri baturukaga mu mashuri ya segonderi bagiye gutangira kaminuza bagombaga gukorerwa integration cyangwa se kwinjirwa muri sosiyete y'abahanga. Umunyeshuri rero bagasa nk'aho bamukoreye ikintu cyo kwita kubatizwa, bivuze yuko avuye mu muryango umugari w'abantu runaka agiye kwinjizwa mu muryango w'uwundi runaka bitaga ngo ni uw'intiti. Ibi rero ibyo kunyuzura ntabwo bigihari, ahubwo byashimbujwe iyi gahunda n'ubundi ya FPR yo gukora ibishoboka byose kugira ngo yinjize urubyiruko ku mbaraga mu muryango wa FPR Inkotanyi, barangize ndetse bakabakoresha indahiro yo kubinjiza mu ntore. Iyi gahunda rero ya Induction Week iba yateguwemo ibyigisho bitandukanye, ikaba ari gahunda imara iminsi irindwi. Ku munsi wa munani niho haba ibirori cyangwa se twakwita wenda nk'umunsi mukuru wo kubatizwa. Reka tubigeranye wenda nka mafia. Mafia muzi yuko barakurambagiza bakakugenzura, ukahitwamo n'abantu benshi batandukanye bakakurambagiza wowe utabizi. Noneho igihe cyo kugutoranya bamaze kumvikanye yuko bagomba kukwinjiza mu muryango wa mafia, nibwo habaho ikintu bita cyo gukora indahiro cyangwa se cyo guhana igihango na mafia, aho bafata amaraso bakamurikira wenda nko ku rutoki cyangwa se ku wundi mwanya w'umubiri bakayitonyangiriza mu kiganza cyangwa se hasi, barangiza bakatwika bakakubwira amagambo bakubwira bati nindamuka ntatiriye igihango ubuzima bwanjye buzashye cyangwa se buzatwikwe kuko aya maraso amenetse, kuko ubuzima bwanjye bugomba guhera mu biganza byanyu mwese uko munkure muri aha ngaha. Ikaba ari indahiro usubiramo mu magambo nk'uko bakubwiye cyangwa se ukabigeranye nko kubatizwa mu mafia. Aha rero muri iyi gahunda ya Induction Week ikaba ari gahunda iba isa nk'aho ari ukurambagiza abantu n'ubundi bazakorera uwo muryango wa FPR nk'uko twabigeranije nka iriya groupe ya mafia groupe. Ubwo rero baba bateguye ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa byo kwigisha uko abasirikare bitwara, akaba ari naho n'ubundi bafata inyigisho z'ibanze za gisirikare. Ngayo rero nguko uko biteganijwe, kuko tubyifuza tukaba dushaka kuzabibaganirizaho mu cyumba gitaha. Ababa babifiteho amakuru tukaba tubararitse, ababa bafite ibibazo bitandukanye tukaba tubararitse kugira ngo mu cyumba gitaha rwose muzi usanzure kuri radiyo tubabwire uko urubyiruko nyarwanda buri kozwa ubwonko, urubyiruko rwose rurangije amashuri ya primeri ndetse n'abari basanzwe biga muri segonderi guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu wa segonderi, guhera ku munsi wa mbere wa lendi kugeza ku munsi wa gatandatu, abanyeshuri bose bazaba bari kwiga inyigisho za FPR Inkotanyi ndetse n'imyitozo ya gisirikare guhera ku isaha ya mbere kugeza ku isaha y'igicamunsi masaha ya nijoro. Tuzabagezaho rero mu magambo arambuwe uko ibikorwa bizajya uko biteganyijwe bizajya bigenda guhera ku isaha ya mbere kugeza ku ya nyuma kugeza ubwo igikorwa kizaba kirangiye ku munsi wa gatandatu ubwo intore zizakoreshwa iyo ndahiro yo kwinjizwa mu muryango wa FPR Inkotanyi.
Ubwisanzure bw'umunyarwanda bwaba ubuhe niba abo bana bategerejwe kurahira mu ishyaka rya FPR? Ubundi ari gahunda nziza y'igihugu ari gahunda ivuye muri leta y'u Rwanda muri ministeri y'ubumwe iyo ni gahunda n'ababyeyi bari bakwiye kubona kopi abanyarwanda bose bakabona kopi bakamenya amahugurwa agiye guhabwa abana bakamenya impamvu ari ngombwa abantu bakabitangaho ibitekerezo wambwiye ko byabisanzwe bikorwa muri campus cyangwa muri za universite ariko byaje gusa nk'aho bigenda bihagarara ukeka yuko gahunda izaba itandukanye n'ibyakorerwaga muri universite niba wenda ari cyo mwabashe kumenya amagingo aya usibye ko tubwiye kuzabitubwira mu cyumweru gitanye n'ibitangiye gahunda yaba ari imwe neza neza ijana ku ijana cyangwa ari itandukanye zaba riri muri gahunda
itandukaniro rirahari tuzabibaganirizaho mu magambo arambuye kubera yuko ibingibi biri mu burenganzira n'ubundi umwana agomba guhabwa bwo kurindwa cyangwa se no kwihare guhabwa amahitamo dubaye nk'ababasobanuriho gatoya umwana utarageza ku myaka y'ubukure aba agomba kurindwa n'ababyeyi be cyangwa se akaba agomba kugenzurwa n'ababyeyi be iyo rero hari undi muntu wa gatatu utari umubyeyi we utari n'umwana we akamukora deviation akamushisha ku ruhande ababyeyi batabizi ibyo ngibyo ni ibyo twakwita wenda ugushimuta cyangwa se ukunyaga ababyeyi abana banyaga ababyeyi babo ibi rero ababyeyi bo mu Rwanda ntabwo bazi yuko ibi bikorwa bitegurwa biri gutegurirwa abana babo itandukaniro rya mbere iryo ngiryo hakazaba ari ibiganiro bizakoreshwa abana n'ubundi bafite urwego rwo hasi ibiganiro by'abateguriwe bikaba ari ibiganiro bibategurira mbese biri kuri ku rwego rw'abana batoya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ari nacyo kiri muri gahunda zizibandwaho cyane ni gahunda yo kugoreka amateka ni ukubera gahunda yo kujijisha abana bakababwira amateka nk'uko ubutegetsi bw'ubwabo bifuza yuko amateka yasomwa atari amateka nyakuri ibi rero tuzabigaruka mu magambo arambuye ni ibyo ngibyo tuzabaganiriza tubereka uburyo abana bashimutwa ababyeyi babo bakajyanwa mu bintu bo batahisemo n'abana ubwabo ku giti cyabo badashaka ahubwo kubera igitutu n'igituza cy'ubushyaka ku butegetsi bakabajyana muri izo nyigisho ikindi cya kabiri tukabereka kontenti cyangwa se iri mu byo bazigishwa bitandukanye n'ibyo bakuru babo baba basanzwe bigishwa ku rwego rwabo rw'abantu bakuru babasha kwihitiramo
urakoze cyane reka ngushimire nyine kuri iyi ncamake no kuturarika icyo mudutegurira mu cyumweru gitaha ubwo rero nagushimira nkubwira nti umugoroba mwiza turarikira abakunzi b'ikiganiro nyine kuzadukurikira mu cyumweru gitaha hari abafite amakuru nabo hirya no hino mu gihugu batwandikira kuri radio@gmail.com cyangwa ubutumwa kuri WhatsApp ni 202-0279-674 murararyana naho ubutaha
naho ubutaha mushoje muhishura abakunzi bacu
aditahuka komoroje valante igihugu cy'u Rwanda cyabaye igihugu cy'u Rwanda kibaye sinzi niba nakita military police state kuko aha niho twibaza uburenganzira bw'umubyeyi uburenganzira bw'umwana mu guhitamo gahunda ubutegetsi butegura njyewe nshobora kuba miliyoni 13 wenda twemere ko hari miliyoni 7 zemeranywa imiyoborere ye hari izindi nanone zisigaye zemeranywa nawe imiyoborere ye ariko se bo babona uburenganzira mu guhitamo avuga mu bikorwa abana bajyanamo nta nubwo ari byo ababyeyi bavuga bubahiriza aba bana ni uko bari under age bagera ku myaka y'ubukure ntabwo bafite ikintu cyo kwihitiramo nk'ibi numvaga nawe nanjye vuga ni nk'umuntu w'inararibonye mu mategeko ikiganiro kiravuga amategeko ahangaha kumva icyo itegeko riteganyiriza cyangwa uburenganzira bw'umubyeyi cyangwa umwana mu bintu nk'ibi byo kujyanwa mu bintu bya politike mu bintu byo guhugura umuntu ubumenyi bwe mu gufata mu mutwe no kumenya ikibazo cy'igihugu atabifitiye ububasha iyi myaka y'abana iba ari mito cyane kumenya amateka y'u Rwanda konkuru z'abanyarwanda kubimushira mara yakiri mutoya niyo zabwongo niko tubyita nagira ngo numve niba ari cyo utekereza ahangaha wanyunganira mbere yuko tugana ku musozi
dufite itegeko rirengera uburenganzira bw'umwana iryo tegeko rirengera uburenganzira bw'umwana rivuga iby'umwana agomba kurindwa rigasobanura uburyo umwana agomba kwitabwaho mu mikurire ye si n'itegeko ry'u Rwanda gusa ahubwo ni n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono arengera uburenganzira bw'abana hari konvensiyo ya Loni ishinzwe kurengera abana hari amasezerano nyafurika ashinzwe kurengera abana hari n'izindi texte nyinshi zitandukanye ubwo rero ibyo byose nyine ubutegetsi bukora niki ni cya kindi jyewe nkunda kwita ko mu Rwanda hari vide institutionnel hari des institutions de la parence zirahari pe inzego nyine z'umurimbo turazifite senirahari pariyomirahari komisiyo zirengera uburenganzira bw'abana zirahari abadepite harya nta badepite bashinzwe iby'abana ra umenya nabahari ariko
nkeka ko bafite komisiyo y'imibereho myiza ariko irimo n'iby'abana
urumva izo ni za
y'umuryango komisiyo y'umuryango ibintu nk'ibyo ngibyo
hari na komisiyo yihariye irebana n'uburenganzira bw'abana ibyo byose birahari donc hakagombye gufatwa umwanzuro uvuye mu nzego za leta ntabwo ari icyemezo kigomba guhubukirwaho abana barangije primaire urabajyana umwana arangiza muri primaire afite imyaka ingahe 12 13
aho ngaho rwose
uwo ngone donc nta ya minorite na ya myaka 14 wenda ishobora kuba tolerable nayo ntabayigeze umujyanye muri ibyo bintu donc iriya ni violation flagrant ni uguhutaza uburenganzira mu buryo bweruye bw'umwana kumujyana muri ibyo ngibyo noneho umushyiramo n'ibyo bintu bya politiki ni iyicarubozo morale niko jyewe nabifata ariko nanone ndongera kubirebera muri angle yindi maze iminsi nkurikirana ndeba amafilime numva nkeneye kuza gusobanukirwa imikorere ya North Korea n'umunsi nagize n'uburyo numva ari igihugu ushaka kuzasura kuko numva ari igihugu kinteye amatsiko iyo muri North Korea ukuntu babaho hari elite classe ya elite yikungahaje bimwe biteye ubwoba b'abakire barengeje urugero noneho bafata abaturage bose basigaye barabakenesha barabakenesha bimwe bidasanzwe biteye ubwoba noneho muri uko kubakenesha babakenesha bubakamo ikintu cyitwa ngo patriotism gukunda igihugu ku buryo ni abantu baba muri za siroga politike ziteye ubwoba n'abantu babyina donc n'indirimbo babyina leta n'izige n'imyambaro bambara ni leta ije nta n'imodoka nyinshi zihaba
no kwiyogoshesha na kwa file yo kwiyogoshesha ni leta ije
byose ni leta ibigena ku buryo ugenda ugasanga byarabacengeyemo imbere indani bumva ko ari byo bajyaho bakumva koko ko ari byo ariko ntibabona yuko ari ikintu ari jare ya exploitation imene iri gukorwa rero iyo ureba u Rwanda ahantu ruri kujya rurimo rurajya muri iyo tendance kuko hari klase y'abanyarwanda irimo gukungahara biteye ubwoba irimo gukira birenze urugero n'amafaranga n'andi bapfusha ubusa noneho kandi iyo ngiyo iyo klase ikaba ari itsinda ritoya cyane noneho majoriti isigaye y'abanyarwanda irimo irinjira mu bukene ndengakamere buteye ubwoba noneho ariko kubera yuko hazi no danje y'ibyo ngibyo barimo barafata urubyiruko hakiri kare nicyo ngicyo bigamije nta kindi ni ukugira ngo bajye gutegura urubyiruko barwuzuzemo izo propagande bumve ko ubuzima ari ubwo ngubwo
wumve ko ari uko nguko igihugu kigomba kuba urumva nukutagira impuwe z'igihugu nukwireba nukudakundi nukwangiza igihugu mu buryo bukomeye abantu bazashaka kumenya neza ibintu biri kuba mu Rwanda bazagende bakurikirane neza imikorere yo muri North Korea babona impamvu y'ibiri mu Rwanda uyu munsi ikindi cya kabiri iyo urebye abasore ba urubyiruko rw'u Rwanda simbizi niba nshobora kubivuga muri iyo sense niba nshobora kubivuga gutya ariko ndumva nshobora rurimo rurategurirwa ikintu kimeze nko kuba exploité mu nyungu z'abategeka kuko abo bose biga ni za propaganda politique ni ukubarunda mu gisirikare hirya no hino bakajya kubakoresha sinzi hari amakuru nahoze nsoma ntago nzi niba ari ntago nakurikiranye ngo ndebe niba ari amakuru koko vefiable yaba afite ishingiro abafaransa bafite ikibazo gikomeye muri iyi minsi cy'uko muri Mali abanyamari ntago bari kubashaka abanyemari ntago barimo barashaka ko abafaransa bakura ingabo zabo muri Mali barimo barifuza barusiya nk'uko bagiye muri za Centrafrique donc rero nahoze numva mu minsi ishize Perezida Emmanuel Macron agenda yisobanura mu buryo butandukanye yavuga ko bo ngo nta kibazo bafite cyo kuva muri Mali ngo ariko ngo mu gihe ngo Afurika izaba yagaragaje igisubizo cy'uko ikomeza ishobora gucunga umutekano hariya bose biteguye kugenda ejo rero nasomye inkuru no kuzayikurikirana neza ko hashobora kuba harabaye amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa hari ibihumbi bitatu magana atanu by'abasirikare b'u Rwanda bagomba kujya muri Mali gusimbura Abafaransa donc ntabwo ari babandi bagenda muri cadre ya peacekeeping mission bamwe ni nk'abari ni muri ruriya rwego nk'abagiye muri Mozambique ni nka za ngabo zigiye muri Centrafrique nazo zitagiye muri peacekeeping mission ahubwo zigiye mu masezerano yandi y'ubwiko yabaye hagati y'abaperezida bombi donc haba icyo kinyamakuru nasomaga ejo cyavugaga ko hari ibihumbi bitatu magana atanu bigiye kujya muri Mali kugira ngo bazasimbure Abafaransa bagomba gusohoka hariya urumva rero urubyiruko rukomeza gushishikazwa ko urimo urabona kongera igisirikare barashyirwa muri za polisi baragira gute ni ukugira ngo bakomeze kujyanwa muri iyo business donc urubyiruko rw'u Rwanda rwamaze no kuba igicuruzwa cyo gucuruza hirya no hino
cyane Valentin Akayezu kuko mu mwaka wa 2017 niba nibuka abakurikiye yari hari foto narishyizeho ndabyibuka ubwo yasabaga ko abana b'abanyarwanda bigishwa imbunda hari muri bya bikorwa by'intore yasozaga avuga ko bidahagije ko bajya mu matorero kwiga asaba yuko bakwigishwa AK-47 nibwo nabivuga ndabyibuka icyo gihe nari kuri radio tukangora ikiganiro muri uwo mugoroba nibaza ukuntu ushobora gufata abana b'abanyarwanda ukavuga uti imbunda zibashoyemo umwanzi ntabwo umwanzi w'abanyarwanda ntabwo tumuzi haduyi ntabwo tumuzi cyangwa enemy ugasanga ngo iga imbunda gusa kuko ugomba kujya ku itabaro hari mu mwaka wa 2017 tubiganira kino gihe ariko urabona ko birakomeje ni ikibazo gikomeye cy'igihe kirekire rero wenda tuzagaruka mu bindi biganiro bya radio itahuka nagira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umugoroba ngushimire kuba wabashe kuboneka tukaganira tukaganiriza abanyarwanda badukurikiye hari abagiye batwandikira uyu ati komera Serge mu kinyarwanda baca umugani ngo imbeba irya umuhini isotera isuka numvise bavuga ngo ni umutumwa hano kuri WhatsApp komera Serge mu kinyarwanda baca umugani ngo imbeba irya umuhini ndasoma uko byanditse isotera isuka ndakeka ni uko tetera isuka wenda niba ariko ikinyarwanda kimeze numvise bavuga ngo abantu bashishikariza abanyarwanda kwigomeka ku butegetsi none bazabiryozwa ashyiraho n'udutangaro tubarize Maitre Judge Valentin wenda uko Ingabire Victoire agomba kwitwara kuko biragaragara ko ari we bototera Valentin, urumva ikibazo bajijwe.
Ya, ni simbizi, simbizi kuko Ingabire Victoire aritwara ate se arakomeza ahagarare nk'umunyapolitike akomeza ahagarare kuri discours nziza. Ingabire Victoire afite vraiment discours nziza nk'umunyapolitike. Nta kindi abavuga ni état de droit, abavuga ibintu byo kubahiriza amategeko. Iyo wumvise ibiganiro agirana n'abantu bari mu Rwanda, iyo urebye ibyo ashyira kuri za ku mapaje ya Facebook, iyo urebye ibyo ashyira kuri za Twitter, byose ubona ko ni ibintu bivuga ngo nibubahirize amategeko. Barimo bariyaranja, ari ikintu nabonye ejo bundi ni Tom Ndahiro wagitangaje kuri Twitter, avuga ngo abibeshya ko ngo Ingabire ngo yahindutse, ngo baribeshya ngo kuko ngo nta Darufa ngo nta FDI, kubera yuko
ni Sezibera wabyanditse, ministre Sezibera niwe bitangiye, abandi baratwitinga.
Okay, ya urumva barimo baramushaka impamvu kuba abantu bo muri FDI baragize icyo bavuga kuri Ingabire, ubwo bise bibicyaha cya Ingabire ngo ubwo aracyari muri FDI. Donc barimo bagerageza kumushaka w'impamvu, ariko ntekereza ko Ingabire mu bintu yamenye donc n'umunye politique au fait tous les réalistes yamenye tere ariho, amenya na discours yo kuvugira kuri iyo tere. Donc nibwira ko abizi abisobanukiwe, azi nuko agomba kwitwara, ndibwira yuko nta barimo baragerageza kumubonaho ibyaha, ariko nawe azi ko imitego irimo kumutegwa buri kanya ihari, arimo aragerageza kubyitwaramo neza. Numva rero na kuvuga ngo yitwara ate, nge ndamushimira uko yitwara, ndamushimira discours politique ye afite muri iyi minsi. Vraiment ni politique, ni discours politique igaragaza umunyapolitiki uri miri mu mitekerereze. Abanekereza ko bizabagora kumubonera ibyaha, barakomeza bagerageze. Wabonye ko ibyaba bafashwe barimo barabimugaruriraho ngo za Ingabire Day, Ingabire Day, kandi zari zisanzwe ziba. Kuki Ingabire Day ibaye ikibazo kandi yari isanzwe ibaho? Abari abayiteguraga barabisobanuye neza ko atari ubwa mbere ibaye, yari isanzwe ibaho. Ni imitego bari kugerageza kumutega, ariko nibwira yuko abizi kandi abyitwayemo neza, nta kibazo zagira. Serge,
urakoze cyane. Ndiza muranyumva?
Wenda kumva.
Ya, urabona iyo ni tweet ya Richard Sezibera, ambasada ministre wayanditse. Niyo rero bagiye bafata bahererekanya from MLN DCDD, LDR, FDR, FDI Nkingi, Daruf Murinzi, change the ideology, not the name, PF, n'ibintu nk'ibyo nagiye mbona. Wari ubikomojeho rero ngibiri ibyo wavugaga, ni Richard Sezibera. Sinzi harya yabaye ikira, sinzi aho bamwohereje muri iyi minsi,
ngo ari sinzi ikintu niba ashinzwe muri Commonwealth, ikintu nk'icyo ngicyo.
Munyemerere dusoze ikiganiro cyacu uyu mugoroba, dushimire Judge Valentin, Juge Valentin watuganije kuri uyu mugoroba, ariko nziko mufite ibitekerezo byinshi n'ibyifuzo byanyu, mubituzanire, mubitwandikire, noneho tuzabihera mu kiganiro cyacu gitaha. Mu kimwe gitaha watubwiye kuzatuzanira kese ya Deo Mushahidi.
Tuzaganira kuri kese ya Deo Mushahidi, cyane cyane ariko tureba icyo yamara, icyo yafasha muri izi manza zirebana n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kuko nibwira hari imanza mu Rwanda, ibyo bajya bafata nk'imanza zitanga umurongo. Donc kuba urubanza rwa Deo Mushahidi rwaraciwe n'inkiko nkuru zo mu Rwanda zo hejuru, urwo rubanza rwe rwagombye gufatwaho nk'urutanga umurongo ku miburanishirize y'ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kuko izo nkiko zagaragaje ko hari ihame rigomba kubahirizwa iryo bita iryo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure. Yanko urwo rubanza tuzaruganiraho rwa mushahidi ubuta.
Urakoze cyane rwose, ndumva nanjye ndaribwaribwa kumva kurwumva, kuko leo mushahidi ntabwo muzi personal, kuko natangiye kujya muri ibikorwa bya politike no kubikurikirana yari atakiri muri sene ya politike. Ntabwo nibuka harya yafashwe mu mwaka wa 2010 ntabwo nibuka neza kuko 2007 yes, urumva ko kuva mu mwaka 2011 naje kuri adita ku mwaka 2012 ninje muri politike mu mwaka 2010. Urumva mushedi rero yavuye muri sirikulasyo baramushimuse, nukubyumva mu nkuru abantu bavuga, nukubyumva mu bitekerezo batanga. Ariko cyo nibuka ko najyaga mwumva ku mbo n'imvano ya BBC, najyaga mwumva atanga ibitekerezo, nkumva ko ari umuntu ufite ijambo rwose ibyo avuga byumvikana. Ubwo rero ndumva nukurarikira abakunzi ba radita kuko icyo kiganiro cyo kuwa kane kimwe gitaha tuzigira byinshi kuri Deo Mushahidi no kuri urwo rubanza. Nabasaba rero ko abafite amakuru namwe mushaka gusheringa natwe cyangwa kudupartaja mwayatubwira cyangwa mukaza mu kiganiro cyo kuwa kane w'icyumweru gitaha. Jacques Valentin rero soza ubutumwa bw'umugoroba, n'icyo wumva abantu basigarana kuri ingingo twaganiriyeho, kuko ibyo gufungwa byo birakomeza ntabwo bihagarara muri kanguru kote. Ababurirwa irengero bo bavuka buri munsi, twibanze kuri Theoneste na bagenzi bo muri Darufa, ariko ntabwo bivuze ko kuri mugoroba batari bushimuta abandi bantu, batari bufunga abandi bantu. Ndagira ngo numve uburyo ukurozinga kino kiganiro cyangwa wagisoza kuri mugoroba.
Ye nakwisabira abantu bari muri politike ko bakwihangana bagaca bugufi bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere. Ndavuga abari muri politiki ihanganye n'ubutegetsi bwa FPR, bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere, bakemera bakihuza bakaganira bakubaka ikintu kimeze nka cadre de concertation kugira ngo baganirire hamwe ibikwiye gukorwa. Birashoboka ibibatanya, ibibazo abanyarwanda bataraganiraho baba babyirengagije bakaba babishyize ku ruhande ansispa, noneho bakaganira gusa ku bijyanye n'ibikorwa bikenewe gukorwa kugira ngo ubu butegetsi bubashe kujya kuri pression bwemere ko hari impinduka zigomba kubaho. Donc ndahamagarira abanyepolitike bace bugufi, ni ukwemera, ni ubwitange, ni sacrifice, bace bugufi bashyire ku ruhande inyungu n'ibibatanya, bemere kwicara baganire bahuze imbaraga kandi biyunge n'amaboko ya societe civile nayo iri kuri uru rugamba rwo guharanira ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko kandi gishyira imbere ubwisanzure bwa buri munyarwanda wese aho ava akagera.
Urakoze cyane, nakubwira nti wakoze cyane, gitondo cyiza, ugire weekend nziza, ubwo tuzasubira kuwa kane cy'umweru gitaha. Nshuti rero mwari muteze amatwi Raditawuka, nadushoreje gahunda zacu z'uyu mugoroba, mbararikira gahunda za Raditawuka ejo ku wa gatanu, muzazi dukomeze tuganire, hari byinshi byo kungurana ibitekerezo, hari byinshi byo kuganira. Nababwira rero turabakunda kuri Raditawuka, murararyana, abandi mwese umunsi mwiza.
Ijoro ryiza.
Ijoro ryiza namwe.
Ndengwegezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura akirinda ibiganiro nanjye mukubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC: iya mbere, ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi; iya kabiri, amajyambere arambye kandi asangiye; iya gatatu, ubumwe n'ubwiyunge nyabwo; iya kane, umutekano w'abantu n'ibyabo; iya gatanu, ububanyi n'amahanga buboneye; iya gatandatu, itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
Arenisi Viva! Viva! Arenisi Viva! Viva!
Sheshatu zihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva
Viva
RNC Viva
Viva
Goodbye.